Good evening, friends. Nice to be back.
Sani bona kusihla bangane, kumnandi ukubuya futhi endlini yenkosi kulobu busuku futhi ngilungele ukukhuluma ngaye futhi sabelane inhlanganyelo yethu ngasezwini lakhe. Ngiyathanda nje ukuhlanganyela ngasezwini likaNkulunkulu nithandi na. Ngisanda kutshelwa ngumfowethu Jürgen Bright ukuthi umfowethu Espinoza ubesemhlanganweni kulobu busuku belapha futhi ngicabanga ukuthi umfowethu uthe bebemfuna eze emsamo kodwa ukukwemile futhi wayanda ondawo. Ngiwukhumbula ngempela umhlangano omkhulu edolobheni elikhulu laseMexico nomfowethu Espinoza ukuthi inkosi yabusisa kanjani leso kwakuyisikhathi lapho ingane encane efile yavuswa khona. Ukuthi iya ngisoze ngabukhohlwa ubusuku lapho intombazane encane yaseSpain engashatile eyayine ngane ephandle lapho okwe. Awuhe lapha ngqongqo emehlweni ami mfowethu Espinoza, impela kuyinjabulo ukuhlangana nawe uNkulunkulu akubusise. Njengokubona ukuhle ukubona ngamehla buthakathaka uNkulunkulu akubusise. Ungahlala phansi na noma unomkakho noma abanye babo phandle lapho na awu lokho kuhle kanjani? Awu lokho kukahle. Bengicabanga nje izikhathi eziningi ngibhekisele kulokho umfowethu Espinoza ukuthi inkosi yambusisa kanjani ezansi eMexico. Ngikholwa ukuthi ngimbonile udadewethu Espinoza manje, ngijabula kakhulu ukunibona nonke. Ngiyazi lapho sonke sifika ezulwini kuyoba usuku njani lokuthokoza lapho sonke sihlezi phansi edineni lamazwe ngamazwe futhi noma isidlo sakusihlwa samazwe ngamazwe kunjalo. Futhi sizoba nengempela isikhathi esihle kakhulu sikhuluma ngezinto ezindala nokwazana okudala kuvuselelwa futhi kuzoba isikhathi esikhulu. Ngizwa sengathi ngingamela umunye umhlangano weMexico, lokho bekungaba kuhle nje. Ngiye ngaba nesikhathi simnandi, ngiyayikhumbula ingane encane angisoze ngakukhohlwa lokho. Lona wesifazane omncane omuhle waseMexico waye uBilly uza kimi futhi wathi babaye kuzofanele wenze ukuthile. Wathi ungeke ngisho ubambe lowo wesifazane phandle lapho, wathi bani abangenisa abaningi kakhulu, kodwa wathi ufuna wenyukela lapho noma kanjani. Futhi wathi umfowethu ngiyalikhohlwa igama malake waye naye waye khipha amakadi kwaku ngangihlala ngimbiza ngoba ngiyanda ngoba uhlale late. Waye ngakho wayezo ngilandela ngelesithupha nqo ngiyakholwa futhi wangilanda ngelesishiyagalolunye ngakho ngangimbiza ngoba ngiyanda kusasa. Niyazi yebo, ngakho futhi waye ngumfowethu kahle nokho, umfowethu enomoya omuhle ngempela. Futhi ngiyayikhumbula le ngane encane ngathi kumfowethu Jack Monga ngathi awuyehla futhi ukhulekele ngane futhi izo futhi umfowethu Espinoza wayengihumushela futhi lapho ngibuka phandle phezu kwezijamele ngale ndlela nalabo bantu bakhuluma ngokuza nokuwethembeka ebandleni. Ohe, babefika lapho ekuseni bamelangeni elishisayo sokulonke ukuba ngibe lapho ngalobo busuku. Nebo, futhi ngakuba yilo ndlela othola ngayo into ethize, yilapho othola khona okuthize. Hayi ngoba umfowethu Espinoza lapha, kodwa ngakusho ngobusuku bokuqala lapha ngolunye usuku ngangisebandleni ibandla kwelinye idolobha eTucson eArizona. Futhi kwakukhona cishe nje uhafu wedazini labangane bami baseMexico ababevela ndawondawo futhi babehlale lapho usuku lonke. Ngalolo suku kuleso sakhiwo esishisayo bengilindele ukuba ngibe lapho ngalobo busuku, babehlezi lapho usuku lonke belindile. Futhi ngikathi ngifika emsamo ngangikade ngikhuleka lonke lolo suku, ngangikhuluma ngalokho kusa bese ke ngibuya futhi ngalobo busuku. Masinye nje umsamo labo bantu abampofu kusobala bafanele nje bathola bashova amakhadi bawakhiphe bese bewanika noma ubani abawafunayo. Futhi ngenkathi ngibiza umugqa omkhuleko wagetsha bonke labo cishe impela bonke cishe oyedwa ngiyacabanga owesifazane waseMexico wayephakathi lapho futhi wayengakwazi ukukhuluma isiNgisi. Futhi ngenkathi efika emsamo umoya ongcwele wehla futhi uqala ukukhuluma naye futhi wamtshela ukuthi wayevelaphi, wamtshela ukuthi waye nomama noma omunye umuntu wezansi le kuleli yini leli dolobha lingezansi nje komngcele laphana iTijuana nezansi phakathi lapho. Nokuthi wayegula kanjani futhi wathi phakathi kwezinsuku eziningi kakhulu wayezothola incwadi ukuthi wayekahle futhi esephila futhi. Futhi kwathi nje angaqala lokho khona-ke umuya ongcwele waphuma ngo wadabula kulabo bantu abamhlophe phandle phakathi lapho futhi waphuma ngapho phakathi lapho futhi wakhetha bonke labo bantu baseMexico owayengakwazi ngisho ukukhuluma nelilodwa egama lesiNgisi wabaphulukisa bonke. Ngakho kwakuyilokho-ke ukulindela. Niyabo, wena uma ufika endaweni lapho nje uzithoba khona ungabuzi nje zithobe khona ke uNkulunkulu uzohamba ayosebenza uzokwenza kungokwakhe lapho ezosebenza khona ngempela manje ngakho ngiyalikhumbula leli nenekazi elincane lenyuka futhi ngekati futhi more ehla ukuyozama ukulenelisa futhi ngabuka ngapha ngase ngibona umbono wengane encane enhle kunazo zonke yase Mexico ehlezi ithi gu futhi yayingenawo ngisho namazinyo ithi gu nje ihleka ngicabanga leyo ngenhle awume kancane ngicabanga leyo yileyo ngane ngaphansi kwaleyo ngubo yokulala ngakho ba elincane lalina nenenekazi elincane lalimbethe ngubo yokulala futhi yayifile ngalokho kusa futhi lokho kusebusuku ngahamba futhi ngabeka izandla phezu kwaleyo ngane encane ngayikhulekela futhi iqala ukukhahlela futhi idazuluka kakhulu ngakho konke futhi kuyabuyiselwa ekuphileni futhi iyaphila namhlanje ngokwazi kwami manje umfowethu uNodadewethu Espinosa omunye wabo ngiyazi bakuhlolisisile lokho phansi futhi lokho sekukahlani manje ukuthi ngimbonile ngokweqiniso ebuyisa abafileyo kuphileni emva kokuba sebefila amahora namahora nebo ababuyisele kuphileni unguNkulunkulu ngiyakutshela mfowethu uDadewethu ukuthi kuyini sisibe kungesi ngesikhathi kwakukhona ngizonixoxela indatshana khona ke nizothola engikuqondile kwakukhona umuntu ngesi ngesikhathi wathatha uhambo wayehlela olwandle wayefundile ngalo wayezwile ngalo kodwa wayengakaza lubone ulwandle olukhulu futhi indleleni yakhe ebhekezansi wahlangana noSawoto omdala noma iTilosi niyazi nibuya olwandle futhi lathi kuye lathi uyaphi umuntu wabo olungileyo na wathi oh ngiya olwandle wathi kubamba ukuxhuxhuma nokujabula ngokweqile wathi angikaze ngilubone futhi wathi bengikulangazelela kanjani ukulubona ngibone igagasi kulo elikhulu elinosawoti lixhumele emoyeni futhi ngizwe izinyoni zasolwandle ezimpongoloza ngihogele usawoti emoyeni nokunye nokunye kanjalo futhi washo konke ukuthi kuyoba yini kuye usawoti emdala wathi ngazalelwa kulo ngaphi la kulo iminyaka engamashumi ayisithupha angiboni lotho oluxhuxhumisayo ngalo manje kungaleyo ndlela nje kube nezinto eziningi kakhulu kule mvuselelo yaseMelika eyenzekile sekuze kujwayeleka kakhulu kuwe uze ungaqondi ukuthi kuyini ngempela nalabo bantu abangagaze bakubone noma bakuzwe hey izinhliziyo zabo zakhiwe futhi zilungele futhi azisekho niyabo yilokho okuba ngokwejwayelekile kithi futhi mfowethu uDadewethu ingakho ngizwa ngikusika kanzima njengoba ngingenza imvuselelo yaseMelika isiphelile iyaphela cishe eminyakeni emine edlule ngakho seyiphelile futhi ayisekho imvuselelo eMelika sikhothaza kuphela emasibini asevele evuniwe futhi ashiswa nya ucosha uhlanga kanye ngenkathi kodwa ziyingcosana kakhulu manje asikutholi kuphela lapha eLos Angeles noma eLong Beach sikuthola kuso sonke isizwe indlela efanayo ndawo zonke futhi imihlangano manje izimvuselelo ezinkulu iphesheya kwezilwandle ngale kwamanye amazwe ngaphandle kwalapha futhi lokho yiko ukuthi bengikhuluma nesinye sezithiwe ngiyazi inkolo zenu ebandleni ngqo umfana ohlezi lapha kulobo busuku ngahlangana nomkakhe emuva lapho mfowethu othendekayo sanda kubuye Gold Coast futhi hoyi ngathi ucabangani na wathi lona ngeke kusaba khona imihlangano kimi lapha yebo awunayo nje inhliziyo efanayo lapho uhamba futhi uyababona abantu bakithi basemeleka begqoke kahle kakhulu futhi ibondlekile futhi bengadingi lutho uyazi kanti kawazi ukuthi ngolosizi okuhawukelwa uphuphuthekile umpofu uhambaze kanti kawazi futhi nibabona belele lapho emgwaqeni befa ingane encane sesosayo esincane sivuvukele ngenxa yendlala nomama efa edonsa emgwaqeni futhi nje ukukhuluma ngoJesu Kristu bayalangazelela nje futhi balinde futhi nje usho into eyodwa futhi nje balungele lapho usuzohamba noma ukuthize bazokulandela uye esikhumuleni sezindiza sitshele nganye nje futhi ngoJesu niyabo babusisiwe abalamba obomele kulunga ngokuba baya kusuthiswa kunjalo manje asikhothabisa abakhanda ethu mzozwana nje enkosini yethu enkulu ekuyihlelipheni futhi sikhulume nayo baba wasezulwini wena ungumqalisi walelizwi laphakade kuqaleni wekhono lezwi njalo wayekhona ngoba kwakunguNkulunkulu wenziwe inyama wakha phakathi kwethu futhi kulobo busuku siyakubona usalokhu wembula lelozwi izisombulula ngezwi nokusivumela sihlanganyele kulezi zinto ezinkulu futhi ngiyakubonga Nkosi njengoba imiqondo yethu ibhekiswe eMexico, izwe elingumakhelwane wethu ezansi le lapho phakathi kwalabo bantu. Ngiyayikhumbule leyo ndoda ethandekayo endala ibubuthe ize emsamonga lobo busuku, futhi yayifuna ukukhipha irosari layo ukuthi ngalubeka kanjani unyawo lwami lwencika olwayo, ngibone ukuthi izicathulo zami zazizoyilingana yini namahlombe ami, ngibone ukuthi ngingayinika yini ibhantshi lami. Kodwa uNkulunkulu uyenzele ukuthi lokukhulu kwengokwedlulele uyenika kubona kwayo nokuthi yayibonga kanjani. Oh uNkulunkulu, ngobusuku obulandelayo ngibona lowo msamo unqwabelene ugcwele amabhantshi amadala nezindwangu lezinto labo bantu abampofu babezisonge ngawo emimoyeni ebandayo. Oh ngikubonga kanjani Nkosi ukuthi babusisiwe abalamba futhi bome baya kusuthiswa. Ngiyakhuleka Baba ukuthi kulobu busuku ukuthi leli qembe elincane lapha lizobamba umbono omusha kwenkosi Jesu nokufika kwakhe okuseduze. Siyabona ukuthi sisekugcineni ngo manje konyaka webandla laseLaodikea. Ngikhulekela umfowethu uNodadewethu Espinosa nomsebenzi wabo omkhulu nothando ngawe. Ngazi ukuthi waqhubeka nomhlangano emva kokuba sengihambile, futhi wambusisa nezinyonga zahamba ezimpumputhi zibonile abakhubazekile. Oh wabaphulukisa kanjani abantu emvuselelweni enkulu. Ngijabula kakhulu Nkosi ukuthi ubonomusa kulabo abathandekayo, abantu abangenakuzisiza. Nkulunkulu ungasithumela emuva futhi na singathanda ukuhamba uma kuba yintando yakho. Manje sicela umusa kithi lapha kulobu busuku, futhi kwangathi umoya ongcwele ungeza futhi ungene ezwini njengoba sizama ukufundisa kwakha inkonzo yokuphulukisa ngesonto elizayo ebusuku. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi izinyonga zizohamba ezimpuphuthe zizobona, nomoya ongcwele omkhulu uzozibonakalisa wona oqobo ngendlela emangalisayo. Sisize kusasa Nkosi ngokusakaza nesidle sasekuseni se-businessman, futhi noma ngabe sikuphi kwangathi singakwazi kusabalalisa kokukhanya kwelanga kokukhanya kwabadingayo, futhi sibize labo Nkosi abalambile futhi bomile ukuze basuthiswe. Busisa izwi elizungeze izinhliziyo zethu kulobu busuku njengoba sihlanganyele egameni likaJesu. Amen. Manje kulobu busuku sizozama ukuqhubeka esifundweni sethu encwadini kaGenesisi. Uma ngenza kushaya ikhwele kuncane, ngiqhephuke ikhona lezinyo namhlanje, futhi ngakho kuhlobo lokuzwa ukuxakile phezulu lapho uma ngizama ukukhuluma. Ngakho manje si bengikwakhela inkonzo yokuphulukisa ezayo yaleli sonto elizayo kusihlwa. Futhi manje kusasebusuku uma inkosi ithanda siphelela eSodoma noma entabeni lapho u-Abraham athethe khona indodana yakhe ibe ngumhlatshelo. Ngicabanga ukuthi kuzoba yisifundo esihle lapho ukusiletha kuleyo nkonzo yokuphulukisa ngesonto, ngoba ngempela kuyazwakalisa lapho ncamashinje njengoba kuzoba njalo ngalolu suku. Kujezo lokusedla ngizikhathe eziningi ekukhulumeni ukusika angiqondile kulemaza, ngingiqonde nje ukugcinisa kwehange izwi. Ngiyabo ngoba yesikhathi lapho esisi ngiyalishisekele ibandla, nginginjalo lapho ngibona ibandla lichazukela izweni kuvele kungidabule ngibe izicucu, angikwazi nje ukuma ngithule. Manje angiqondile kwehluka, uNkulunkulu yakwazi lokho, ngiqondile kwehluka, nginithanda kakhulu ngalokho ukuba ngehluke. Kodwa lapho lapho ngibona izinto futhi ngazi ukuthi kuqiniswe khona ke ngikukhona nje into ethize kimi, angikwazi nje ukuthula, ngifanele nje ngikukhulume ngoba futhi ngikhuluma kuphela ngokuphefumulelwa noma kanjani. Futhi ngakho angiqondile kulimaza, kodwa ngifuna nikuthathe ngaleyo ndlela. Futhi manje ukuze nizoqonda, sonke sizovuma ukuthi siphila onyakeni webandla laseLaodikea. Sonke siyakwazi lokho. Manje khumbulani onyakeni webandla laseLaodikea, unyaka kuphela wanoma yimuphi wayo uJesu abekwa ngaphandle kwebandla lakho qobo emgungqothe eminyango ezama ukubuyela ngaphakathi. Futhi yilokho esikwenzile impela nje, yilokho amaqembu amaPentecostal akwenzile, ngoba njalo kungamabandla kuye yonke iminyaka bekuyibandla lePentecostal. Uma nizwa ukusakaza kusasa ngizokhuluma ngalokho, futhi ngakhothela ukuthi lokho akunjalo yini kuhlala njalo. lapho sizwa ngebandla ibandla lapho kukhulunywa ngalo ngebhayibheli yibandla lephentekostali akukaze kwehluleke ukuba yikho kube nedlanzane elincane lephentekostali yonke indlela onyakeni ngamunye futhi uma nizothatha umlando umfowethu upaul boyd ngimaziyo mngane wami uphakathi lapha ndawondawo ya ngiyakubonga mfowethu paul ngaleyo ncwadi emangalisayo ongithumelele yona futhi ngithathe inaisiya umkhandlu wangaphambi kwe-Nicaea umkhandlu wase-Nicaea futhi abaningi balaba abanye abefundisi bacashinwe kangcono kakhulu noma banolwazi kulokho kunami kodwa kwakusemkhandlwini wase-Nicaea kwakuyileyo nsali yephentekostali abayiphoqelelayo bangenisa imibono engeyabo lapho ibandla imfundiso yamanikelawo okokuqala nje okwakuyisisho esincane phakathi kwabo kwakufuthi nekhawo igama elisho ngoba ethi kuchaza ukunqoba abantu abangafundile lutho ngamanye amazwi bakhipha wonke umoya ebandleni abantu abangafundile lutho basebenza umuntu ongcwele ngakho makuthi abantu angekho ngcwele ngakho-ke umpristu ongcwele umbhishophu ongcwele noma ukuthize futhi likhawo nqoba abantu abangafundele lutho futhi ukwenze umuntu oyedwa ngakho-ke babeyongena futhi bakhe bandla futhi bakhokhe nokunye nokunye kanjalo umuntu oyedwa nje wayengaba ngumkhulumeli ukuthethelela izono kodwa lelo akusilo ikhambi likankulunkulu unkulunkulu akasebenzani nathi njengebandla usebenzana nathi njengomuntu ngamunye ngakho umoya ongcwele usebantwini abangafundele lutho ngokufanayo nje njengoba uphezulu lapha noma ikuphi futhi sithola lokho kulokho ngaleso sikhathi bakhipha umoya ongcwele ebandleni futhi bahlanganisa ibandla nohulumeni futhi Constantine wayengesuye ophendukile ndoda yenze lezo zinto waye njengo-Ahabi nje waye ngusombusazwe wathatha kuphela iRoma lobuhedeni neRoma lamaKristu futhi wawahlanganisa ndawonye futhi wathatha izinkoloze zamaKristu nemikhosi yabahedeni futhi wababopha ndawonye futhi wenza inkolo yomhlaba wonke ngayo ukuqinisa umbuso wakhe uqobo wayengesuye ophendukile izinto azenza zafakazisa ukuthi wayengesuye ngakho angisuye umahluleli wakhe kusobala kodwa nje ngikuthatha ngendlela umlando okufunda ngayo kwasekuthi-ke lapho wedlula onyakeni ubumnyama ibandla lenza bese-ke uphuma noMartin Luther bese-ke kuba noJohn Wesley bese uya ePentecost futhi bekuhlala njalo kuyibandla lePentecostal futhi bhekisisani phansi kuleyo minyaka lapho nilandela uPawulu ongcwele webandla lase-Efesu bese uthatha uAranasi wonyaka uyibandla elandelayo ongcwele olandelayo uColumba womunye olandelayo bese kuba uLuther uWesley futhi kwehle njalo kuze kube kulolu suku lokugcina manje sibheke sithunywe esikhulu ngosuku lokugcina okuzoba ngokufika kwesibili kukaEliya kuhle uma niqaphela uJesu wathi uma nibhekisisa sinezinto eziningi kakhulu ezinjalo ufanele ubhekisise ukuthi ukhuluma ngani ngoba wonke umuntu ongu-Eliya sinaye ndawo zonke manje nakho konke okunye kodwa lokho kuyiphutha lokho nje kuyiphutha njengoba kungaba njalo futhi ngakho nizoqaphela esambu kumalaki umprofethi wokugcina engxenyeni yokugcina yesahluko sesine wathi ngaphambi kokufika kosuku olukhulu nolwesabekayo lwenkosi ngizothuma kini u-Eliya umprofethi manje bhekisisane futhi uyakuphendulela izinhliziyo zabantwana izinhliziyo zawoyise kubantwana nezinhliziyo zabantwana boyise manje uma nibhekisisa abafundi bambuza ziyoba nini lezi zinto na kwakungani bathi ukuthi u-Eliyase umelwe ukufika kuqala na wathi usevele ufikile uJesu wathi futhi benza kuye okwalotshwayo futhi baqonda ukuthi wayekhuluma ngoJohane umbhaphathizi wayengu-Eliyase kuyiqiniso kodwa yaqaphelani kukhona inhlanganiselezayo lapho lowo kwakungeke kwaba ngu-Eliyase wangempela owayefanele ukuba nguye ngoba ngenkathi u-Eliyase efika ngokungenkathi ezoshisa umhlaba nabalungileyo baphume bahambe phezu komlothe wababi yabo kwakuyofanele kube njalo futhi ngakho lowo kwakungesuye u-Eliyase uyisithunywa sesahluko sesithathu sikamalbheka ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami lowo kwakungu-Eliyase u-Eliyase futhi qabelani lapha u-Eliyase wokuqala wayezofika wayezophendula lezi nhliziyo zabantwana kuyise noma izinhliziyo zawoyise kubantwana yabo obaba abangokhokho abadala ibandla lomthetho elidala ogcina umthetho umthetho wawubuyisela emuva ekukholweni kobaba lapha kubantwana izinhliziyo kubantwana lomlayezo omusha uJohane ayewushumayele nebo kamesiya ozayo oseduzane waphendule lezi nhliziyo kulokhu kodwa yabhekisisana esilandelayo isikhathi esilandelayo uJohane aqhabuka ngaso uphendula izinhliziyo zabantwana zibuyele kukholweni kobaba bePentecostal ngakho kuzobuyela emlayezweni wasekuqaleni futhi uzokwazi lapho kufika lapha kuyoba ngokubuyiselwa ukuthumela lelo bandla laseLaodikeya elisivivi libuyele kulokho kukholwa kwasekuqaleni emuva ngaleya futhi yabomnumzane futhi uyogcotshelwa ukwenza kanjalo lapho lo Eliya efika uyoba ngumprofeti akazi kuncenga uzosika kwesokudla nesobunqele thatha yakhe thatha impilo kaEliya bukani uEliya libone ukuthi wayeyini wayeyini ngekathi efika ngesikhathi sikaJohane na waye wazonda amahlelo nina abafarisi ningacabanga ukuthi nithi phakathi kwenu sino-Abrahama ungubaba wethu ngoba uNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe wenze njalo no-Eliya bobabili babezonda abesifazane noma abesifazane abanesibili esibi nezinto zenziwa ngokungalungile bukani u-Eliya noJezebeli bukani uJohane umbhaphathizi noHerodiya niyabo omabili amadoda asehlane ayethanda amahlathi nangaphandle ephuma ngo emahlathini futhi athumela umlayezo uzofika enkundleni ngolunyelo lezi zinsuku ya futhi kungahle kungabi ngomuntu oyedwa nje kodwa kuyoba ngumlayezo ebandleni umoya ongcwele ebandleni ukushiba lokho kukholwa kubuyele muva futhi ekukholweni kwasekuqaleni kunjalo ngokuba uyophendula lezi nhliziyo zabantwana zibuyele koyise okokuqala waphendula lezi nhliziyo zawoyise kubantwana ngalesi sikhathi izinhliziyo zabantwana kuyise yabo bethathe ukukholwa obaba babenakho futhi ebeka ngapha phezu kwabantwana lo osanda kungena nje ngalonkathi futhi ngalesi sikhathi uzothatha lokho kukholwa okufanayo ngoba basuke ekukholweni kwasekuqaleni futhi uzophendula ukukholwa koyise noma abantwana babuyele koyise obaba bePentecostal ezinye izenzo zesibili kunjalo ezinye ngikhuluma ngalokho ekuseni inkosi Thanda kwakungenjalo kusukela kuqaleni ekudleni kwasekuseni kweChristian businessman inkosi lokho ngokusakaza bese kuthi kamuva ngifuna ukukhuluma ngendaba ethi ukuzwa ukukholwa nokwenza izwi likaNkulunkulu manje futhi kusasebusuku manje ke sibuyele lapha futhi ukuvala lokho kodadesha kukaGenesis futhi ngesonto ebusuku inkosi Thanda sifuna ukuba nenkonzo yokuphulukisa ukukhulekela abagulayo futhi ngesonto ebusuku
the reason that the Holy Spirit today would rebuke and tear down
manje sizathu sokubomoya ongcwele namhlanje usole futhi udilize ibandla khumbulani unyaka waseLaodikeya uthi bonke engibathandayo ngiyabasola bonke engibathandayo ngiyabasola akabonga uNkulunkulu ngokusola ubaba wangempela ukusiqondisa futhi yasikhiphe ngihlanganene kwenzekile ngahlangana nenenekazi namhlanje futhi beliphatheke kabi kakhulu ngalokho engakusho ngobunye bosuku mayelana nabesifazane begqoke izincane izingubo ezimfishane kwakungekuhle kumaKristu kwenze lokho futhi kwakungesikho ngokombhalo ngokoqobo wathi insizwa uzoyona inkonzo yakho ngathi oh qhabo qhabo uma ngingakwenzi iyokonakala uyabo wathi ngathi unecala na wathi qhabo mnumzana ngizigqoka izikhindi ngathi awuke ukopisana ngani na wathi ngigqoka amabhuluka amasleks ngathi lokho kubi kakhulu ngathi oh qhabo wathi kuhloniphekile njengakho futhi wathi ubeka njengokuthi uzomenza njalo sifazane phandle ensimini na ngikholwa ukuthi yindlela akubeka ngayo wathi ya egibele yathi wathi ngiphume nomnyele wami ukusizwa kuqoqa izinkomo ucabanga ukuthi bengifanele ngigqoke isketi na njengoba ngathi bungafanele ube phandle lapho kwasekuqaleni yileyo indaba abesifazane bezaba ukuthatha umsebenzi wabesilisa manje sinamadoda amaningi kakhulu angasebenzi kunjalo wathi ukuthi ke engadini lapho lapho udonsa izinto engade une ugqoke ingubo ucabanga ukuthi bekungaba ngcono nganga amabhuluku amaslacks na ngathi khambo meme umkami akanangachazo ngakho kanjalo nomama wami ngicabanga ukuthi nawe uzokwenza uma nje uzozinakekela ngathi angi uma wathi futhi amabhuluku amaslacks alilungile na ngathi ibhayibheli lasho ukuthi uzifazane yogqoka noma yiphi ingubo engeyowesilisa kuyisinengiso emehlweni kankulunkulu kunjalo mfowethu umbhalo wonke ulapha asikulalele nje yilokho kuphela bonke ngibathandayo ngiyabasola lokho ngulonyaka ngabe kunjalo na ngakho kwase kuthi-ke ibhayibheli lathi futhi kumahebheru esahloko seshumi nambili levesi lesishiyagalombili futhi uma bengenakuma futhi bengeke bathathe kusolwa bayive ezandlebe futhi abasiwa amatitela kankulunkulu indoda iyakhuma owesifazane angisezokukulalela lokho angina kulungile kuqhubeka ive ezandlebe kunjalo impela kodwa umntwana wangempela kankulunkulu uzothathwa kuqondiswa kwakhe ethi yebo baba yizwi lakho ngifanele ngiqondise manje ngifanele ngenze lokho okufaneleyo niyazi ukuthi lelo liqiniso kunjalo na ive ezandlebe yilo ohlala ehlehla nempukane esejeni ngakho zama nje ukuphazamisa into ethize kodwa umntwana wangempela kankulunkulu uyakwazisa ukusolwa nokuqondiswa angika ubaba wami omdala kakaza ngibaxabulene kanye kodwa ngibusisa konke kukhotha angishaya ngakho kungenza ngibe lokho ukuba bekungengalokho ngani mhlawumbe bengiyoba imbuka mina ugqobo ngakho yileyo ndaba ngorikha abancane abaningi kakhulu nokunye nokunye namhlanje ubadedela abaphume bagijime lapha futhi bajikele ngapha nangapha bagxobe ngonyawo lwabo nomero omncane ngeke nje ngikwenze lokho yena ne ubefanele abe nomama wami kunjalo aha yebo mnumzane sinokuningi kakhulu manje kokuvumela nje abantanyana ngumangalisi sinobuhlangandlebe bentsha niyazi ukuthi kwabangelwa yini na ubuhlangandlebe babazali yilokho okwakuqalayo yebo mnumzane awuzange ubagcine abantwana bakho beseduze kwakho bakhiphele kulezi zindawo futhi beqhubeka kanjalo futhi ukuvumela kumangalisi sisonyakeni onjalo njengoba sikuwo manje manje lezi zinto azithandwa ngabantu ingaleso sizathu inkonzo yami ingakhulanga noma ibe nkulu njengabanye abafo futhi uma kuke kwafika ngaleyo ndlela ngifuna uNkulunkulu akudilize ukuze kufinyelele phansi lapho engingaqhubeka khona ngempela futhi ngikhulume iqiniso angisiye wanoma yiphi inhlangano ngakho-ke ngingayibhakaza noma ngayiphi indlela engifuna ngayo ngiyabo ngisuye wanoma yiliphi iqembu ngakho ngingasho ngikufisayo ngingokakristu nje futhi ngingahlala nje khona lapho angidingeki ukuba ngibe nemali ngakho-ke nakho-ke ngihlala nakho ngqo ukuze noma yikuphi lapho uNkulunkulu engithumela khona ngivele ngihambe ngikuphumise phansi ngqo ngendlela engitshela ngayo bese ngisuka ngihambe niyabo ngibuyele emuva futhi ngakho ngiwo leyo ndlela engikufuna ngayo angifuni izibopho ezinkulu lapho ofanele unxibe khona imali futhi unxusele lokhu futhi uthathe lokhu futhi uqhubeke nalokhu nalowo mfo omkhulu ngifanele ngigcine umqondo wami kukristu hamba uzibheke wena uqobo phakathi kwenu abanye ukuba nenze lokho okwethu asizinikele ezwini likankulunkulu nokushumayela sihlala neqiniso nesambulo sikamoya ongcwele nokuthi kuzokwenzekani manje siyathola manje asithole izendlalelo ezincane ngo-abrahama manje zilobusuku sithole ukuthi u-abrahama wayengumuntu ejwayelekile nje ngabe kunjalo na manje lokho kukuthi namhlanje ngokuthi lapho unkulunkulu ebusisa umuntu khona-ke abantu bacabanga ukuthi uzofanele abe yinqaba ngempela ongejwayelekile ngempela qhabo ngumuntu ojwayelekile nje nenze umuntu ongcwele omunye omkhulu ehle edabule ezizukulwaneni zamadoda angcwele futhi ufanele abe yikho qhabo akusikho lokho ibhayibheli lathi u-Eliya wayengumuntu onjengathi ngokudabuka wayengumuntu nje u-Abrahama wayengumfo ojwayelekile nje owehla indoda endala yehla ivele ebhabhiloni wehlelezweni lamakhaledi nomuzi wase-uri umuntu ojwayelekile nje yena nomkakhe mhlawumbe umlimi yompofu noma ngabe yini ayeyenza ukuze aziphilise futhi sithola ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuye ngolunye usuku futhi wamtshela ukuthi wayezoba nomntwana ngomkakhe futhi wayeneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu kudala futhi yena wayenamashumi ayisithupha nanhlanu ngaleso sikhathi. Manje kwakungubuhlanya ukuba yishinga njalo ukucabanga ngalokho uNkulunkulu ayengakusho lokho kumuntu eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu kudala. Kodwa yebo uNkulunkulu wenza lokho akufunayo futhi ngokwejwelekile wenza izinto ngendlela inqaba gabi futhi ukwenza uziphathe ngokungejwelekile noma nini lapho ulalela izwi lakhe ngokuba bonke abahamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. Kodwa ufanele uze ngowezwini ungakuchasiswa ngasese, lifundeni nje ngendlela elilotshwe ngayo futhi nilikholwe ngendlela elilotshwe ngayo nangendlela enifanele nilikholwe ngayo futhi uma ungalingabazi lizoveza konke elakwethembisa uma ungathatha isimo sengqondo ezifanele uNkulunkulu aliloba ngayo. UNkulunkulu walisho isethembiso singesami ngiyakukholwa kubhekisise kwenzeka kuzofanele kufanele kwenzeke nje. Manje sitshela ukuthi uNkulunkulu wamtshela ukuba zihlukanise ezwe lobusuku futhi ekude nezihlobo zakhe kude nabantu bakubo. Kodwa u-Abraham njengomuntu ojwelekile manje uNkulunkulu akakaze amtshoshe wabuyela ezweni lakubo lendabuko ngokukwenza. Kodwa u-Abraham akazange abusiswe nguNkulunkulu waze wazehlukanisa nabo bonke abantu bakubo, wahambisana noyise, wahambisana nabanye futhi wathatha umshana wakhe lomfo mdala njalo wayesendleleni kwaze kwathi kugcineni uNkulunkulu wambiza wasuka enkundleni. Kwasekuthi-ke uLodi umshana wakhe wahlubuka futhi wehlela eSodoma. Kwasekuthi-ke ngenkathi esehlukene nabo khona-ke uNkulunkulu uqala ukumtshela ngesibusiso ngilokho ayezombusisa. Ngiyakuthanda lokho. Manje siyathola kuGenesis we 13:12 uNkulunkulu watshela u-Abraham ngenkathi ekhuluma kuye ngesivumelwano sakhe wathi ngiyakukwandisa nenzalo yakho iyakuba njengothulilwe izinhlabathi ngasohlangothini lolwandle njengezinhlamvu ezincane zothulwe emhlabeni. Inzalo yakho iyakuba njalo uyise wezizwe. Futhi manje siyakaphela futhi kuGenesis 15:5 ngenkathi eqinise isivumelwano noma wakhuluma naye futhi ngakho wathi futhi uphumele ngaphandle ubheke phezulu ungazibala izinkanyezi na ukuthi ziningi kanjani izinkanyezi azinakubalwa. Bukani kusukela othulini kuya ezinkanyezini ohe kusukela emhlabeni ithuna kuya inkazimulweni futhi khumbulani inzalo ethenjisiwe yangempela ka-Abrahama efika ngo-Isaka ngokukuKristu futhi ungumduze wesikodi inkanyezi yobuso ekhazimulayo enhle kakhulu yezinkulungwane eziyishumi emphefumulweni wami. Futhi sikubuka kanjani lokho ukuthi uNkulunkulu emgodwini yakhe enkulu yelanga umemezela kanjani? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uhlala emgodwini wakhe welanga na? Uyakholwa ukuthi wenza izinkanyezi na? Wathi wakwenza ukuthi yonke into ihlelwe kanjani ngokuphelele kakhulu emgodwini welanga kusukela bukani kusukela othulini phansi lapha ekuboshweni umhlaba kuya ezinkanyezini enkazimulweni. UJesu inkanyezi yokusa ekhazimulayo inhloko yakho konke uyinzalo ngempela iyaveza lezi ezinye izinkanyezi ngaye. Futhi sithola ukuthi thina sifile kuKristu siyinzalo ka-Abrahama futhi siyizindlalifa kanye nobaba u-Abrahama esithembisweni. Manje-ke uma siyinzalo ka-Abrahama sithola ukuthi sine sifanele sibe nokukholwa kuka-Abrahama kungenjalo asiyona inzalo ka-Abrahama. Futhi yini inzalo ka-Abrahama na? Umoya ongcwele amen efika ngoKristu Jesu. Lokho kusenza njengoba semukela umoya ongcwele khona-ke asinjalo asisesibo abezizwe kodwa singamaJuda futhi iJuda ngokuzalwa alisile iJuda. UPawulu wathi lokho kuyiJuda kusikho lokho ngaphandle kodwa lokho ngaphakathi. Lokho kunokukholwa kukababa u-Abrahama futhi uma siyinzalo kababa u-Abrahama khona-ke sithatha sonke isithembiso uNkulunkulu asenza. Akunendaba ukuthi kubukeka kuyinsini kanjani kwakungeke kwenzeke kanjani kodwa uma uNkulunkulu asho njalo siyakukholwa noma kanjani. Manje u-Abraham ngikathi wayefanele ukuba nalengane sedlule kukhwezelo busuku lapho Sara ngahle ukuba washo emva kwezinsuku zokuqala ezingamashumi amabili. kabili lesishiyagalombili wathi uzizwa unjani sithandwa na akukho kwehluka akabongwe uNkulunkulu sizoba nayo noma kanjani futhi akazange abe buthakathaka waqine ngaso sonke isikhathi ya uzoba nengane noma kanjani wazi kanjani ukuthi unjalo na ngane usomdala ngokwedlulele uyagoga awu namashuba isekhombisa nanhlano uhlale naye kusukela eneminyaka eyishumi nesishiyagalombili budala noma ukuthi ze udede wabo ingxenye futhi manje uyazi ukuthi lokho akwena kwenzeka ngenkathi usemusha ngenkathi useyinsizwa futhi mhlawumbe ngenkathi uwayene shumi nesishiyagalombili futhi wena amashumi amabili nesishiyagalombili kwakukhona umehluko weminyaka eyishumi onyakeni wabo awu yilapho ubuyoba nengane ukuba ubuzoba nayo kodwa yonke le minyaka futhi manje useneminyaka neminyaka neminyaka esedlule kuya esikhathini khona-ke uzoba nayo kanjani ingane na kona kwenzeka awu udokotela uyambheka uthi umfo omdala bandla usangene ekhanda niyazi ukhona kungalungile ilokho abakushoyo kuyo yonke inzalo yeqiniso kaabrahama bavele nje o ungamyeke nje angeke yalimazele ujakanasizo kodwa uyazi futhi engenathemba futhi bayacabanga kodwa uyamkholwa uNkulunkulu wenza kanjani umfo wayenesithembiso njengomose ehla ukudla egibhithe indoda eyodwa nenduku esendengisayo na ngehlela ukuyolidla wazi kanjani ukuthi uzolidla na uNkulunkulu washo njalo lokho kuyaxazululwa kunjalo inzalo ka-Abrahama 14 yabo wayenokukholwa kukaNkulunkulu ngoba wayeyinzalo ka-Abrahama futhi manje siyathola izolo busuku ukuthi wayengu-Abrahama uNkulunkulu waze wambusisa futhi wenza isivumelwane naye wayeseke eguqula igama lakhe lisuka ku-Abrahama laba ngu-Abrahama futhi u-HAM wayeyingxenye yegama likaNkulunkulu nikuqaphelile lokhona ngabe kwake kwacila na u-Abrahama u-Elohim niyabo wabeka ingxenye yegama likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu unguyise wakho konke futhi wenza igama lakhe engu-Elohim wabeka ingxenye yegama lakhe no-Abrahama niyabo futhi wamenza ophathini naye ngenzalo yakhe uyoveza inzalo futhi abusise zonke izizwe emhlabeni uyoba nguyise wezizwe eziningi u-Abrahama wayezophinda aveze ukukholwa kuka-Elohim u-HEM no-HAM kodwa wamenza ingxenye yegama lakhe ngoba wayezoba nguyise wezizwe eziningi okucebe kakhulu ngifisa sengathi ngabe besinaso sonke isikhathi besingavele nje sikuthathe futhi nje sifunde ivesi ngevesi futhi sedlule kukho ngiyanitshela kungenza nje ngixhumele ezulwini lesikhombisa cishe impela ukucabanga ukuthi lelo bhayibheli liphelele kanjani akukho nowodwa umbhalo ophikisana nomunye ngokuphelele nje ngakho konke njengoba kungaba njalo akukho kuphikisana ebhayibhelini umfo osho lokho mlethe nje ayikho into ukuthi wakuphikisana ebhayibhelini yokungeke kwaqondiswa yizwi likaNkulunkulu kunjalo manje konke kuxakile ngoba ukwenze ngaleyo ndlela kukufihla emehlweni yabahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi akwembulele izingane zona eziyofunda yebo manje ngino nkosikazi ngimthande kanjani osifazane nomoya omuhle kunabo bonke emhlabeni kimi manje asisi sikholelwa siyakholwa ukuthi uNkulunkulu luthando futhi uma uNkulunkulu luthando khona-ke uzithanda kakhulu ngangokuthi wanikela ngendodana yakhe ezela iyodwa ukuze thina sisindiswe manje lapho ngiya phesheya kwezilwandle angimbizi unkosikazi Branham angene ngithi unkosikazi Branham uhambo othandekayo ngithatha uhambo phesheya kwezilwandle awuyi kuba nanoma yiphi enye indoda angekathi ngisahambile awuyi kubuka noma ubani ngekathi ngingekho bekungeke yini lokho futhi uma ubengangibamba ngothayi futhi athi awume kancane mnumzane Branham ungabi nabanye bafazi noma ngisho izithandwa ngekathi usahambile manje lokho bekungeke yini kube yikhaya na qhabo akusikho lokho uma bekungaba njalo bengiyokwesaba ngaso sonke isikhathi ubeyoba njalo naye kodwa into yakho ingukuthi ngiyamthanda futhi ngiyothi sithandwa inkosi ingibizile phesheya kwezilwandle awu mayibonge inkosi uzofanele ahlale ekhaya niyazi futhi anakekele abantwana futhi ngakho senzani na sehlela phansi kwiphansi futhi sikhuleke silethe abantwanyana bethu abancane futhi sikhuleke futhi uyakhuleka uNkulunkulu kakhulu nakekele uBill ngingeke ngaba usizo kakhulu kodwa ngizokwenza konke ngingakwenza lapha nabantwana bese ke ngimanga ngimvalelisa usale kahle sithandwa ngoba nje uma ngimthanda kanjalo ningakhathazeki ngoba nje uma engithanda kanjalo akukho ukukhathazeka izweni akusikho lokho engiphoqelekile ukuba ngikwenze yilokho engikwenza ngothando futhi yilokho ke ngoNkulunkulu siyayeka ukwenza lezi zinto hayi ngoba sithi awu bengingafanele ngiye emibukisweni yezijombe bengingafanele ngidanze bengingafanele ngibheme bengingafanele ngiphuze ngoba ngingumKristu angifanele ngikwenze nokho ngifuna ukukwenza ungahle nje ukwenze lapho uthanda uNkulunkulu ukwenza nje ngo ukwenza ngoba uthanda uNkulunkulu yabo manje kuba ke phesheya kwezilwandle ukuba bengingabuya futhi ngikhiphele inyene nekazi futhi ngalikhipha ndawo nathize sikibele ngiyabuya ngase ngilingenisa ngathi ubusuku obuhle kuwe kanjalo njalo futhi ngiyazi ngifanele ngitshele umida ngalokho awu ngikhole ukuthi ubengangithithelela ngakho ngingathi umida ngikwenzile ngiyohamba ngikuvume bese ngithi ngikwenzile ngiyaxolisa ukuthi ngikwenzile yena ngiyazi ubengathi Bill ngizokuthithelela ngakho kodwa lokho bekungangehlupha zonke izinsuku zami lowo mfo omncane bandla ngiyazi ukuthini ukuthi ngimthanda kanjani ngone ndaba ukuthi yini engangidingeka ngedlule kuyo ngangingeke ngimlimaze ngalojo ngimthanda kakhulu ngilolo uthando lwami ngaye yabo mnumzane ngisuka ekhaya ngisuke kubantwana bami lapho inhliziyo yami yopha ukuba ngibe lapho kanye nabo uJesu omncane wangibiza ngolusuku ngikathi ngehamba uyazi ukuthi ngezinye izikhathi ukushintsha emanzini ngezinye izikhathi kusenza sigule kwaphuma wayefuna ukuhamba nami gabgabi wayekade khala ukusa konke futhi waphuma wayegosini wabuka ngaphandle futhi waziqondisa yena uqobo futhi wahlika ihlamba ehlo akhe amakhulu wabuka phandle wathi babayi ngathi yebo ndodana wathi uNkulunkulu kubusise futhi kwangathi ungelo kodwa ugule umnyaka emine nje ubudala umfo omncinyana ohe umfo omncane ubona imibono nakho konke ngolungisuku lapho sengiqedile ngifuna ukuthatha iBhayibheli lami futhi ngilinikele esandleni sika Joseph bese ngithi sithandwa hlala nakho ungaxekisi kukho hlala khona lapho ngifuna uhlale nezi ngqo futhi ngakho yilokho ke uthando nakubangazi ukuthi uma ngenza noma yini engalungile ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu bezongithethelela ngakho kodwa uhi ngingefuni ukumlimaza ngingefuni ukwenza lokho ukumlimaza ngimthanda kakhulu awu leyo ndlela esifanele siphilele ngayo uNkulunkulu ngokuthandana naye uthando nje kakhulu ukuthi niyathandana Jesu wathi lokho bonke abantu bayokwazi ukuthini ngabafundi bami lapho nithandana hayi ngoba uyiMethodist noma iBaptist noma iLuthela noma iPentecostal ngoba niyathandana futhi lokho ebengihlala ngizama ukukwenza ukuze ngidilize lezi zindonga ezincane zengqondo futhi ngasuka ngahamba ukuze ngisho ukuthi siyathandana niyabo kodwa niyabo inqobo nje uma senza izinto esizenzayo sikuthola lapho njengamathunzi eBhayibheli lapho abakwenza khona kuqaleni futhi niyabona ukuthi kwenzekani kubo futhi konke lokho kwenzeka kwaba yisibonelo kusho amaHebheru manje siyathola kuyinto efanayo manje siyazehlisa futhi sibande futhi singanake futhi sihlale kule ntaba iminyaka engamashumi amane sikudlele sokuya ezweni lesithembiso ngakho uthuli kusukela uthulini kuya ezinkanyezeni kusukela uthulini lomhlaba lokho esenziwa ngakho kuya ezinkanyezini ezikhanyayo enkazibulweni lapho kwamaziyo uNkulunkulu wabo bayophikelela futhi bayokhanya njengezinkanyezi kuze kube phakade naphakade uDanyeli weshumi nambili yebo bazokwenza cabangani nje leyo nkanyezi yokusa ayikalahlekelwa yinoma yikubu ubuhle bayo selokhu uNkulunkulu ayiphanyeka lapho emgodini yewelanga nezinkanyezi ayilahlekelwa ngayi noma ibuphi ubuhle bayo iyophela izigidigidi kazi nezigidigidi kazi zeminyaka futhi siyobesisa lokho sikhanye engazimulweni yabo mnumzane kuyisampula nje isibonelo nje ngifuna ukusho ukuthize lapha futhi ngiyesaba ukukutsho futhi ngingabe kulungile mfowethu na o manje ufanele ubhekisise lapho ikakhulukazi ngabantu abaqondi kahle manje ngikholwa ukuthi okuthathu kungubuthathu kuko yedwa njengoba sazi manje ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wayenama iBhayibheli amathathu uma nizobhekisisa manje iBhayibheli lokuqala alilobayo lalisemazulwini umgamu wezulu eliphezulu manje ngiyazi ngehlele emaphethelweni ajulile lokho futhi uchazukele emaphethelweni ajulile anoma yini enye kodwa ngempela uma niqaphela umgamu wezulu eliphezulu waqala kanjani na kuyaqala ukuqala emgamweni wezulu eliphezulu yintombi ukugcina emgamweni wezulu eliphezulu uliyo ingonyama ukufika kokuqala nokufika kwesibili kukaKristu nganye ngentombi okulandelayo njengengonyama yesizwe sakaJuda ubamba ofeshi abayisiphambano ngalokho umnyaka omdlavuza esedlula kuwo konke okusesibhakabhakeni kumemezela uNkulunkulu impela kuyakwenza futhi uNkulunkulu abantu wayezobuka phezulu beqonda ukuthi uNkulunkulu wabo akekho emhlabeni kodwa usezulwini waloba iBhayibheli lokuqala manje into esibili ayiloba uEnoch ngezikhathi zesivivane ezansi eGibhithe ngike ngaba lapho futhi mhlawumbe amadoda amaningi phakathi lapha nabesifazane kade elapho niyaqaphela lezo zivivane asikwazanga ukuphinda siziveze zinkulu kakhulu zibanzi kakhulu zingokomumo womhlaba kakhulu maphakathi lendawo yomhlaba akulindaba ukuthi ilanga likuphi alikho neze ithunzi elizizungezile futhi bathola amathani namathani namathani amatshekazi phezulu lapho ukuthi baphikisana ngakho kanye sasivama ukwenza inkulumo mpikiswano ngakho esikoleni ukuthi bazakha kanjani awu umfo engiphikisana naye wathi baliginga ngani ngathi lokho lokho yingani babe ngekwenze ngiyazi ngeke uthethe inqola yokulayisha bese uyithulula futhi uyibeka emzileni kaloliwe futhi ubeka amadodenele ngakuyo kuba iphushe akunjalo ithululiwe ungeke wakwenza ngikubonile kuzanywa izikhathi eziningi kakhulu ungabeka kuphela umuqo wodwa wabantu umuqo olandelayo uzophushela emhlane wendoda ayilandelayo uzoliphusha kanjani itshekazi phezulu ngaliya uhafu wendle yasedolobheni emoyeni elisindamathana yinkulungwane ababe nakho ngelo kathi kwakungamandla atho njengoba benawo nje manje futhi basakha futhi yiloko abaza bazamisa izwe liphume emkhondweni walo mbangela lasukela ngene baliphosa emaceleni futhi kwaletha izimvula futhi kwabhubhisa izwe ngamanzi ngalesi sikhathi bazophosa into efanayo ibuyele ngoyilangene futhi balishise futhi kuphelele nje ngakho konke kodwa qaphelani kwakheni sivivane manje ebhekisisane lokho unayo imali yeidola ephaketheni lakhona ngicabanga ukuthi nginalo elilodwa ngakho uma uqaphela ngemuva kwemali yakho iphepha yeidola kungani benesivivane sithi uPaul ukhulu na uke wakuqaphela edoleni lakho lasemelika na aha uPaul ukhulu qaphelani kuleso sivivane futhi ukuthi siqala kanjani phansi futhi silokhu sikhuphuka kanje ingcosana ingcosana futhi niqaphelile yini itshe lokuvala phezulu alikho ngishona kozo kanjalo nesivivane asimboziwe kungani na itshe lokuvala phezulu lenqatshwa uJesu Kristu inhloko yalo kunjalo impela manje qaphelana onyakeni wamaluthela sasiphilani na ukulungisiswa phansi lelapha phansi betshala amatshe esisekelo Luther uWesley sasikholelwe ekungcolisweni ukuba singene engcosaneni ngesibalo iPentecost kusengumbhaphathizo kamoya ongcwele phezulu engcosaneni ngesibalo kodwa bhethisani ibandla liphumela ngqo ekupheleni kwalo khona ngqo ekupheleni kwalokho lobandla lizofanele lifane ngokuphelele kakhulu lenkonzo kaJesu Kristu kuze kuthi lapho lelo tshe lifika lishaya ngqo emseleni oh haleluya oh uma ungakubamba futhi wazi ukuthi ngikhuluma ngani yona impela inkonzo uJesu Kristu ayeyenza lapha emhlabeni uma isibuya yona impela inkonzo efanayo ayenayo iPentecost ayizokudingeka kuba izinwebe enhlanganweni kodwa izibumbele kuKristu kuze kuthi tshele inhloko nebandla kuzongelelana kaxa futhi wona fakwe usimende kakhulu uze ungakwazi ngisho lokuthatha insingo futhi uhambe uzungeze futhi uthole umfantu lapho ahlanganiswa khona futhi lifanele lifike kanjalo ke ibandla njengoKristu kakhulu futhi bukani ukuthi sizofanele senzeni ke unqamule futhi usoke futhi unqume futhi ubumbe futhi ubunjwe emfanekisweni kaJesu Kristu kuze kuthi lelo bandla nesivalo sifika sithithaqa ndawonye bukani isandla sami ethunzi emzini odongeni lapho siqhelile kimi sihlakazekile njengoba siza sisondela kakhulu ngokwedlulele akukho munwe omkhulukazi uya ngokuba mncane ngokuba mncane ngokuba mncane uya ngokuba mnyama ngokuba mnyama ngokuba mnyama kuze kube isithunzi inegative lesithombe sangempela kuba kunye futhi kungaleyo ndlela kufikeni ibandla lizofanele lizilolonge lize lingabi nekuthashaza noma umbimbi kulo amen nanto lelo bhayibheli lesibili elesithathu libhalwe ephepheni ngoba lona yilowo nyaka omkhulu wemfundo esiyiphila kuwo futhi kanjalo akukho namunye wabo oyophikisana omunye nomunye ngakho niyabo umgodi omkhulu welanga sikhuluma ngojesu yonke into oyibonayo ikhuluma ngokristu uma nje uyibuka bukalibandla namhlanje esimweni salo libuthakathaka lihlubukile selibuyele emuva izweni lokho kukhuluma ngokristu khona impela akusho wayeyoma emnyango futhi angqongqothe futhi lokho wakhishwa bamhlela waphuma futhi bambeka ngaphandle izivumo kholo zethu nokunye nokunye kwamkhipha kodwa usamile emnyango futhi angqongqotha futhi wathi wonke umuntu engimthandayo ngiyamyala futhi ngimkhuze kunjalo ezama ukuba gawula futhi abalethe ndawaneni lapho itshe lokuvala phezulu elikhulu lifika inkonzo sebandleni netshe lokuvala phezulu kuyohlangana njengozibuthe kuzovele nje kunamathelane ngqinda wonye onkulunkulu sisize ukuba sibene kuyoba lapho ungakhathazeki kuyoba lapho wathi kuyoba lapho ngakho-ke asizilinganise ukuba sihlangabezane nalelotshe legumbi asithande futhi siveze izimpilo zethu kukristu futhi sibe qotho futhi sihlale nezwi kuze kuthi lapho efika sivele silingane njengeglavu esandleni kanjalo naye lelo yibandla unkulunkulu alilindile yebo mnumzane manje waye siyaqonda kusukela othulwini manje sahluko seshumi nantathu kuya esahlukweni seshumi nanhlanu manje siyathola simshiye izwe lebusuku lapho ayenze khona into enhle u-Abrahama umfowabo ohlubukile uLoti wehlela eSodoma futhi waba yindoda enkulu ezansi lapho futhi waphuma entandweni yenkosi kona-ke sifanele sifune umbhede onezimbali wokujekumala na ngabe sifanele sibuze indlela elula na ngabo umbhali omdala wayevame ukubhala wabhala iculo ngifanele ngithwalwe ngiye ekhaya ezulwini ngombhede onezimbali wokuthokomala ngenkathi abanye balwela ukuzuza umklomelo futhi bakwedla badabule izilwandle ezinegazi na khabo ngifanele ngiyilwe uma ngifanele ngiyibuse yandise isibindi sami inkosi yilokho-ke asicele into elula namhlanje ibandla lifuna nje ukuyolala futhi likuphephethe kusuke ngolunye uhlobo lwesayensi ezenkolo encane niyazi yebo siyakukholwa yebo ulungile joyina ibandla yilokho kuphela ofanele ukwenze letha incwadi yakho evela kwi-methodist ize kithina ama-baptist 4040 futhi uma i-oneness ingeke ibe nawe thina trinity siyoba nawe futhi ngakho nakhu la sikhona nje ayibusiswe inhliziyo yakho encane omfowethu lokho akusiwo amakristu leyo ebhasteliwe inkolo ebhasteliwe ngashumayela ngayo esikhathini esingeside sedlule noma yini ebhasteliwe ingcolile nenkolo ebhasteliwe isuka kuleli bhayibheli iye enhlanganweni noma ihlelo noma izivumo kholo zebandla ibhasteliwe manje bukani okubhasteliwe kuveza ubuciko obuhle kakhulu umkhiqizo obuhle kakhulu thatha ukolo sinombila umbila obhasteliwe omunye wombila ongcono kunabo bonke sake sabanawo kodwa awulungile thatha lowo mbila obhasteliwe bese utshala futhi ungeke uphinda uziveze futhi isisebenzi esihle kunazo zonke abanaso umnyuzi umama wawo wayeyihashi lensikazi futhi ubaba wawo wayengujeni omncane noma onzi yambongolo encane futhi bona lo mnyuzi ungekhulise omunye umnyuzi ungeke uphinde uzizalanise futhi sinakho namhlanje yisiketshane senkolo yeminyuzi ebhasteliwe impela nje wazalaniswa usuka kwi-methodist iya kwi-baptist nezivumo kholo zephentekostali ne-presbyterian namahlelo size singabi nelutho uma kukhona noma yini engizondayo ukuyibuka ngomnyuzi omdala awuthandeki inhlobo uhlala emuva lelo khanda elide likhulukazi niyazi futhi ukhuluma nawo uthi wazamfana wazamfana uyothi ho 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 izinsuku zezimangaliso sebedlule sakufunda lokho ecollege ho ayikho into ukuthi ubabathizwe kamoya ongcwele ho ho akukho thando nhlobo awazi ukuthi baba wawo wayengubani awazi ukuthi mama wawo wayengubani futhi ungeke uqhubekele phambili kunalokho usuhambile khona ngaleyo nkathi kodwa noma yini engiyithandayo elipasteliwe enihle ya uhlu oluhle lwehashi olwazi wayo uhlobolwalo uhlo lwemfuyo enhle olwazi wayo uhlobolwayo wo mfowethu elohlobo ilo ndlela engithanda ngayo inkolo ngithanda inkolo yamaphelekosta lehlobo yangempela bangakutshela ukuthi bavelaphi bayazi ukuthi uyise nonina wayengubani awubaboni nezinele ziphunguliwe nezingube othululelwe kuzo njengohlobo luthize lwesoseji elimpintshiwe noma into efana naleyo manje libhema osikinidini shade abesifazane abathathe noma bane nikijima nizungeze niphuza futhi beqhubeka bezibiza ngamakristu abakwenzi lokho lelo yepentecost elipasteliwe elingeniswa ehlelweni kodwa ipentecost yangempela imemgqeni ongaphambili empini imele unkulunkulu kunjalo ukupasteliwe kupasteliwe kakhulu kulokhu imelika esihambe kakhulu ekupasteleni sekuze kube abantu uba yipastela uyazi ufanele ubuyele kokwasekuqaleni manje ake nginekhombise lapho isayense isho khona ukuthi sivele empilweni yesilwane lokho kuyabadiliza uma noma yini izalana ugenesisi wokuqala amashumi amabili nesithupha wathi ngikholwa ukuthi wathi yonke imbewu mayiveze inhlobo yayo yonke imbewu ngenhlobo yayo bese uphambanisa leyo mbewu ingeke ibuye izizalanise futhi qabo mnumzane sekuphelile ngenkathi lokho kukhombisa ukuthi asizange siguquguquke sisuka ezinkawini nokunye nokunye siba ngcono nokuba ngcono qabo mnumzane asizange senziwe kalula nje ngomfanekiso kaNkulunkulu singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu yebo indoda nomkayo bamunye umuntu ngenkathi enziwa kuqala wayeyikho kokubili emoyeni wakhe kokubili ubulisa nobufazane kokubili kwakunguye owesilisa nowesifazane kwakunguye owesilisa eyedwa kodwa ngenkathi uNkulunkulu emehlukanisa akazange ahambe owesifazane akekho kokudaliweyo kwasekuqaleni ngumkhiqizo ovele kamuva wendoda wathatha umzimba emzimbeni ndoda wayesethatha ingxenye yobufazane emoyeni wakhe wayeseyifaka kuye futhi unobufazane naye unobulisa lapho nibona besifazane njengasemelika namhlanje befuna ukuziphathisa okowesilisa kukhona impendukezelo lapho ndawo uma ubona indoda yisita abane kakhulu yesaba ukuma angithandi nje ukunitshela nonke ukuthi niyapi ungumshumayelo thize wesaba ngifuna ukusho uyi uNkulunkulu ufuna amadoda kunjalo ufuna wena uma ungowesifazane yiba yini nekazi uma ungowesilisa yiba indoda unga manje lalelani kupasteliwe kuyangcinya futhi mfana lolugu lwasetshenelanga lusemgqeni nakho yonke indawo niyazi ukuthi kungani na impucuko ihambe isuke empumalanga entshenelanga futhi konke kuhambe nakho amandiya athe ngaphambi kokuba umlungu afike nabesifazane bakhe newhiski yakhe futhi nesono sakhe babephile impilo enhle kodwa nakho kufika umlungu umbulali umbulale ngamabomu futhi wabulala inyathi yakhe nakho konke okunye bese kuthike isono sonakalisiwe futhi seligengqiwe ngophezu kwalolugu lwasetshenelanga lapha sekuze kwabanga phezulu kunezibhakabhaka kunjalo impela uma uqhubeka bese ubuyela empumalanga futhi lena indawo yamathoni ezansi lapha yabashimayeli bukani uPaul Rudd nabo bonke befa ezansi lapha uAmy McPherson bonke nginomfowethu phezulu lapha wayengumshumayeli omncane okahle ngenkathi ephuma lapha washaya uthuli futhi nango uphezulu lapho kunkoloze igazi yamafotha nazo zonke izinhlobo zezinto engekho ngisho ngokombhalo uNkulunkulu ibe nomusa ukhuluma ngesedoma lesimodeni lapha amaphesenti angamashumi amathathu okwanda kwezimpendukezelo ngonyaka odlule nezindaba zocansi ngithole izincwadi amalethe zivela komama phandle lapha ugwini kubafana babo qobo bathathe bafana futhi bahambe bayohlala nabo emakalimelweni bekhala omama badala bampofu ngabantwana babo kungani kuyihlazo omunye uzofanele kubize phendukani noma nipuphe kunjalo buyelana kuNkulunkulu okudabukisayo uNkulunkulu abe nomusa manje angixoleli lonke izwe umhlaba wonke ungaleyo ndlela kodwa niyagingqika nje lapha niwa yonke indawo njengoba ngishilo sasivame ukuya eParis kodwa iHollywood ibanika izimfashini zabo manje abesifazane bakithi sebebambe kakhulu banze badengeke emathumele izimfashini ngale eParis ukuba khombisa izinto ezivula amehlo bakithi ukuthi kunjani nalokho kwalethwa ngo ebandleni lethu lePentecostal kulibana Musa kuyinto ehlazo pendukani noma nibhubhe kunjalo kuma kulelo hlobo lwezinto benziwe iphethini njengezwe yileyo ndlela inkosi eyayikufuna ngesingesikhathi babefuna inkosi kwa-Israyeli ngoba bonke abanye lo mprofethi omdala olungileyo wenyukele kubo wathi ngake nganitshela nini noma yini egameni lenkosi akwangenzeka na ngake ngayithatha nini imali yenu kini na uma nifuna inkosi futhi nibe njengabo bonke abanye nala uNkulunkulu njengenkosi yenu lapho uthatha isivumo kholo esikhundleni sebhayibheli khona-ke uthatha ibandla kube yinsindiso yakho futhi uKristu yinsindiso yakho umoya ongcwele uhola futhi uqondise ibandla uNkulunkulu akazange athumele ababhishobi kanjalo njalo ukuqondisa amabandla noma amahlelo wathumela umoya ongcwele ukuphatha ibandla umbono kaNkulunkulu ngakho owakhe ube fanele azi unguNkulunkulu manje simthola lapho emva kokuba elandele umfowabo ohlubukile futhi wabuyisa uLodi kwenzekani esahlukeni seshumi nani na wathi nje angabuyisa uLodi wayefanele azi ukuthi angaphinde angene kulokho kuzibhixa futhi kodwa wabuyela ngokukho futhi njengengulube iya ekuzibhixeni kwayo nenje ebuhlanzweni bayo kutsho iBhayibheli kunjalo impela uma kwamenza wagula ngokwenele ukuba ahlanze okokuqala kuzomenza gule futhi yabo ho njengengulube ekuzibhixeni kwayo nanjengenje ebuhlanzweni bayo ibuyela emuva kunjalo impela nje Pentecost eyakhishwa emuva ngaleyo eminyakeni engamashumi amane edlule yenza ibandla lokungcwele indlu yamandla kaNkulunkulu futhi niyabona ukuthi izivumo kholo zenu zenzani kini okokuqala bese ke nibuyela ngokukho futhi vumela umoya ongcwele athathe izintambo makabuse ibandla mvumela angene esikhathini esingeside sedlule ngakambaleselwa ngalokho ekudleni kwasekuseni kwi-Christian businessman noma kwakungukudla kwakusedlwa khona impela emva kwalokho ngobunye ubusuku umfowethu Robert wayekhulumile futhi ngangikhuluma emva kwakhe ngobusuku bulandelayo futhi ngenkathi ngikwenza ngakhuluma ngalokho ukuthi kwaba kanjani ukuthi lezi zinto engizikhulumile ngo-Delilah no-Samson futhi ngakho omunye wabafowethu wasukumoya esethi awu umfowethu Branham umelusi wethu bayakwazi lokho kodwa ngeke basho lutho wathi uma bekwenza ibandla lizobakhipha ngqo ngathi bakhipheni ngingaqoka ukushumayela kubantu abahlanu bangcwele umoya ongcwele kunezwe lonke ligcwele imfudu male ehlubukile ingxenye khuluma iqiniso njengoba nje kuze into yasehlobo umama wakho mdala wezinyoni uzophuma lapha futhi azalela amaqanda futhi yenze isidleke futhi afukamele phezu kwawo futhi izo ubaletha kanjalo abancane bakhe awu manje uma leyo nyoni engumama endala nokho angase yabeke isidleke esigcwele amaqanda futhi uma engazange yabe nomata angeke athanyiselwe awathamuseleki umgudu wegazi uvele emulilini bowesilisa siyakwazi lokho umbala ubomvu wezinhlayi yeni zegazi igazi livele endodeni ngoba kwakufanele kube ngaleyo ndlela ngoba owesifazane okhipha iqanda ungumchamuseli kodwa akahlanganise lutho negazi lengane yingaleso sizathu ihlala njalo ithatha igama likayise wakubumba kanjalo-ke uNkulunkulu uJesu waye omunye wathi kodwa uJesu wayeyijuda wayengesilo sisindiswa ngegazi lamajuda asinjalo wayengesuye umjuda noma owezizwe wayenguNkulunkulu uNkulunkulu wayengubaba wakhe uNkulunkulu wadala lilo mgamuzana legazi engaphandle kokuzihlanganisa ngalutho nanoma yimuphi umuntu ijuda noma owezizwe sisindiswa ngegazi likaemanuel elimuncweme ithanjeni kaemanuel lapho izoni zibhukute khona ngaphansi kwethandala zilahlekelwe yilo lonke ibala lazo lecala akukho kubhasteliwe ngalokho igazi langempela elimsulwa lokudaliweyo kukankulunkulu uqobo ngaphandle kobulili kulo umama wenyoni omdala wayengafika phezu kwalesi sidleke futhi yazalele angazalela amaqanda kahle nathi singaba namabandla njengoba nje ngishilo inkolo yethu ipasteliwe sinebandla elihle kodlule sesivame ukuba nalo ohe kuhle ngiyakwazisa lokho kodwa mfowethu lapho bona besifazane bethu nabesilesi ebandleni lakithi behlakazekela kulokho kudala ukubandayo kulingisa okungendlela nokupenda nabesifazane ngani kwakuvame ukuba yiphutha kwabesifazane bephentekostali ukuba bapende izinzipho noma yini leyo nto abayifaka ebusweni babona noma ngabe kuyini kwakuvamise ukuba okokugcoba umlomo kwakuvamise ukuba yiphutha kubo ukwenza lokho kodwa ngiyaqaphela bayakwenza manje yini indaba na ye lalelani munye kuphela owesifazane ebhayibhelini owake wapenda ubuso bakhe nalowo kwakungujezibhele uNkulunkulu wamphakela izinjango ukukwenza manje lapho ubona owesifazane efake omningi upende uthi njani inkosazana nyama yenja ilokho impela okwakuyikho ebhayibhelini uNkulunkulu wamphakela izinja ngakho wavele nje wenza inyama yenja ngakho kunjalo impela esikuthi ngayo yimvuselelo eshukumisayo yephentekostali ukuhlanza yonke indlela kusukela ephupiti kuya kwiphansi lendlu yokukhonzela ukuhlanza sidinga uKristu umfowethu tete wethu siyamdinga umama wenyoni omdala ehlezi lapho futhi afukamele lawo maqanda aze yahlupheke kakhulu angakwazi ukwendiza suke sidlekeni kunjalo angawaphendula ngenhlonipho yokuzithoba futhi oyi angawami futhi awamboze futhi awamboze bese ke nje athi awu bengingahamba ngiyodla kodwa nje ngifanele kakhulu ngifanele ngethemele inhlangano yomphakathi womanikazi ngifanele ngibe nalokhu nokunye yabo aze yahlupheke kakhulu angakwazi ukundiza kodwa uma awasoze achanyiselwa afile ayolala khona lapho futhi yabole leyo indaba ngenqwaba yabazukulu bethu bephentekostali uNkulunkulu akanabazukulu njengoba ngilitshelile uNkulunkulu akanabo abazukulu unabantwana nje amadadana namadadakazi kodwa thina abantu bephentekostali sangenisa abantwana bethu sababeka ohlwini lwabantwana futhi bayenyoka bangamaphentekostali nje ngoba sasingamaphentekostali lokho ngabazukulu uNkulunkulu akanabo amadadana namadadakazi nje lalelo qanda uma leyo nyoni endala ngumama ingaliphendula noma ngayiphi indlela efuna ngayo alisoze lakhamusela liyolala khona lapho futhi libole futhi yileyo nje indaba namhlanje emabandleni ethu isizathu sibonke bahlakaze ke ezinhlanganweni namahlelo ehlukene sabangenisa ngencwadi futhi sabaxhawula sabangenisa ngoba babengabakhokhi bemali enhle ebandleni futhi basiza ukwakha izakhiwo ezinkulu ezinhle nezinto ezinjalo futhi abazi lothe ngokunkulunkulu kunoma ilawulazi ngoba usuku baseGibhithe abayike ukukhokhelwa ekuphulukiseni ngokankulunkulu banqaba umoya ongcwele baqophisane nawe ngoba ukabalasela abantu futhi uzama ukubaqondisa afile amaqanda abolile into engcono kakhulu ongayenza ukuhlanza sonke izindleko bese uqala kabusha njalo umuntu othize axhumane noKristu ophila futhi aphefumule kunjalo impela njalo ibandla isidleke sihlanziwe usibulale amagciwane futhi usifuthe amagciwane kahle bese uqala kabusha futhi kunjalo thola umuntu othize olala ealtar lapho baze beze izolo busuku ngenze ukubizela ealtar izona ezintathu noma ezineza gijibela phezulu ealtar futhi ngadingeka nginze ngiyabantu cishe impela kulo leli bandla ukuba benyuke futhi bakhuleke nalabo bantu khona ke u ungawampongolozeli amaBaptist ngingehlela eKentucky futhi ngenze kubizela eTare nomunye umfana omdala phandle lapho esefuna isigqoko sakhe futhi engaphansi kokulahlwa icala aqale ukuya eTare kube neshumi nanhlanu lalabo omama abadala bemzungezile ndawo ezama futhi manje akehleli nje lapho eAltar bese ethi ngithatha uKristu umsindisi wami bashayana imhlanje baze badlule banento ethize ngekathi bephuma lapho esikuthi ngayo ngokubuyela muva futhi sifunde ukuthi amaBaptist anani sidinga umunye umshumayelo njengoJohane wabeka imbazo yakhe empandeni yomuthi futhi waphuma ngale waphosa wasigawula futhi asiphonse esithandweni amen yebo emva kokuba esehambile futhi wabuyisa umfowabo uAbrahama wabuyisa umfowabo waseke jika ngo wangena entweni efanayo futhi ukuzibhixa kufanayo Kwase kuthi emva kwalokho uNkulunkulu wathi Abraham, wathi uzongenzelani inkosi na? Ngiyahamba, anginamntwana, anginabantwana, futhi indlalifa kuphela yendlu yami yilo Eliyeza waseDamaseko. Wathi kodwa kasiye indlalifa yakho, ngakwethembisa ukuthi uzoba nomntwana ngoSara, futhi ileyo ndlela kuzoba ngayo, uNkulunkulu ubeka izwi lakhe, alisoze laguquka, lizofanele nje lihlale kungaleyo ndlela. uNkulunkulu uyakwenza futhi uma singabantwana baka Abrahama sikukholwa nje ngaleyo ndlela ukuthiwo nguNkulunkulu, yilokho-ke akusekho kukho. Manje wathi ngizokwazi kanjani inkosi na? Oh, le nto enhle, ningani ngayigeji manje kufundi lapho usuya ekhaya ukuqinisekiswa kwesiphiwo ayezomnika sona manje. Kwenzisana ukuthi wenzani esahlukene seshumi nanhlanu. U-Abrahama wambiza waphuma wathi hamba ungitholele ithole elincane elineminyaka emithathu, futhi ungilethele imbuzikazi eneminyaka emithathu nemvu eneminyaka emithathu futhi ukulethe. Futhi u-Abrahama waziqoba zaba amaqatha wase ezibeka phansi, futhi wathi ngiletheleni ihobhe nejuba eliselincane. Kodwa akazange niqaphelile, akalinqumanga ijuba noma ihobhe, akazange yakwehlukanise lokho. Wenza umhlatshelo wesilwane wawenza, kodwa akazange azenze izinyoni azinqume. Kungani na? uNkulunkulu akasiguquli neze isivumelwano sakhe phezu kokuphulukisa ngokukaNkulunkulu, ngoba lokho kwakungukuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Ihobhe noma ijuba eliselincane elifuywayo bashumpula ikhanda, futhi bayekele igazi liconse phezu kukamata. Kwase kuthi-ke umata watetelwa futhi wahamba izungeza ibhakuzisa amaphiko akhe negazi laqhinseka ekhala ingcwele kuyenkosi. Lokho ngokuhlanzwa koqhoko abakwenzela ukuhlanzwa. Niyayibona futhi leso yisifanekiso impela sikamata wethu uKristu ebulawa, igazi lakhe phezu kwethu, futhi sasakazeka emhlabeni wonke simemeza ingcwele. Umata ofile, uKristu wafa esikhundleni sethu. Manje akazange yazi inqume ezinyoni kabili, kodwa wanquma izilwane. Manje nasi sithombe sihle, ngifuni nikugeje manje klasi, kodwa angicabange ukuthi lokho kungenza ukudabula. Lokho ngizokuthi yabula lokhu kulungile. Manje ezweni elidala emuva emazweni yaseMpumalanga, manje sinezindlela ezehlukene esenza ngazo isivumelwano. Senzani thina abasemelikana? Siyaphuma sithi siyoba nokuthile sikudlayo. Ngifuna ukukhuluma njengokuthi into yebhizinisi kumnumzane Borders lapha, omunye umphathi wethu womkhankaso. Ngithi mnumzane Borders, ngithanda ukukhuluma ngezinye izinto. Futhi senzani na? Siyaphuma futhi sibe nesemishi nekomishi yecoffee kumbe noma yini esiyenzayo, sihlale lapho futhi sixoxe isikhashana. Futhi khona-ke siyasukuma sikhuluma ngalokho esizokwenza. Futhi ngithi ungathanda ukwenza lokho na? Yebo, futhi siyaxolana, leso isivumelwano senza isithembiso komunye nomunye, futhi saxolana kuso. Yileyo ndlela esikwenza ngayo. Ukuba bengitshela umfowethu lapha, ngiyehla ngikubambele imvuselelo mfowethu, futhi beyothi awu, singahle kuba sihlezi etafuleni sixoxe bese ke sisukuma, bese ngithi kuvunyelwene na? Kuvunyelwene, sixhawulane omunye nomunye, kubeke lapha yisivumelwano, sivumelene. Manje seleke nazo ukuthi benza kanjani eJapan na? Bayaxoxisana bese bekhipha ingcosana kasawoti ophisweni, bese beluphosa phezu komunye nomunye. Lowo ngu umlindi isinongo, niyabo usawoti, bafafaza usawoti omunye komunye lapho benza isivumelwano omunye komunye. Kodwa ngesikhathi sika-Abrahama, ngenkathi benza isivumelwano omunye komunye, basenza ngokwehlukile. Manje ngenkathi benza isivumelwano omunye nomunye emazweni asempumalanga ngaleso sikhathi, manje bhekisisani indlela u-Abrahama uNkulunkulu waqinisa lesi sivumelwano naye ngo, futhi bhekisisani ukuthi wakwenza kanjani. Uthathe imvu nomhlatshelo wayesewusika kabili, wayesewubeka phandle lapho. Futhi manje qaphelani-ke, u-Abrahama waqapha izinyoni ukuba zisuke kuwo, wagcina umhlatshelo uhlanzekile. Umfowethu, susamanqe kuwo. Yilokho engizama ukukwenza manje. Susamanqe madala aseHollywood yezwe ebandleni lePentecostal. asuse akhayele kubesifazane bakithi futhi akhayele kubafowethu nezinto ezinjalo futhi ungaba nawo wonke amakhulu amahlaya awubuphukuphuku nezinto ofuna ukuzisho bavumele babe nakho lowo ngumbuso wabo asisibo abalelizwe umbuso wethu awusiwo lelizwe sihlala lapha njengabasebelika kodwa umphefumulo wethu uvela phezulu ngikathi wathi okholwa yimi unokuphila okuphakade lokho kuphila okuphakade kuvela egameni elithi izowiye futhi izowiye ngokuphila kukankulunkulu uqobo siyingxenye yokuphila kwakhe ekuqaleni wayengu-ela u-elohim okhona ngokwakhe konke kuye kwakukhona ezingxenye ezingahlukaniseki zokuba ngubaba ukuba ngumsindisi ukuba ngumphulukisi nalezi izinto zibonakalisa kuphela okwezingxenye zakhe ezingehlukaniseki niyabo kuyilokho okuyikho yilokho okusenzayo yena kuqala wadala awu wayengeziye unkulunkulu kwasekuqaleni ngoba unkulunkulu yinto ekhonzwayo ngakho wadala izingelosi ukuze abe ngunkulunkulu wayeseke ebeka umuntu ekuzikhetheleni ngenxa yobungcwele bakhe uqobo futhi ngenkathi esenzile lokho khona-ke umuntu wawa khona-ke uba ngumsindisi niyabo kungukuveza izingxenye zakhe ezingahlukaniseki akukho lutho oluphumile emgqeni kuyahamba ningacabanga ukuthi udeveli ukubeka phezu kukankulunkulu ungubasi uyazi ukuthi konke kukuphi kunjalo uyazi ukuthi kukuphi awu wena uthi wenzani-ke ekushumayeleni na wasitshela ukuba sihambe siyophonsa inetha phakathi futhi sibadanisele ogwini uyazi ukuthi yiphi inhlanzi nokuthi yiphi inhlanzi eyisikhuphashe nokuthi yini izinyoka nezimfutu zasolwandle nezimfutu amatherapini wazi konke ngakho kodwa kwakuyilokho kwasekuqaleni kunjalo kungumsebenzi wethu nje ukuphosa inetha phakathi futhi silidonse uthi nampa nkosi nampa nkosi into yokuqala niyazi ulwembu oludala lukankosikazi lwembu lwamanzi wahlala lapho isikhashana uthi ha angikholelwa kulokho umelusi wami akanjalo futhi lugxuma lubuyela ngqo dakeni futhi kunjalo mfowethu lowo mfo ngenkathi ephuma uma wayeyinhlanzi kwasekuqaleni uyinhlanzi ekugcineni komgwaqo yebo mnyumzane igama lakhe lafakwa encwadini yokuphila yewondlu ngaphambi kokusekela kwezwe wathi izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami umfakazi aziyikumlandela ziyolizwa izwi bonke ngibathandayo ngiyabasola ngibalaye shisekela futhi uphenduke futhi ubuye lowo ngunyaka lowo ngumlayezo esiwuthelayo manje buya imimoya yethu ingena lapho kungcwele futhi kumzulwa izinhliziyo zethu zifanele zibekwe uthando lwethu ezintweni zaphezulu lapho uNkulunkulu ekhona singabantwana bakaNkulunkulu manje sizoqaphela lapha kancinyana nje manje ngenkathi u-Abrahama esuse onke amanqe emhlatshelweni kwaze kwashona ilanga yilokho esifanele sikwenze manje susa amanqe kuze kube sekuqaleni kokuza yilokho kuphela engingakusho yebo mnumzane manje ebhekisisane ukuthi kwenzekani futhi kwathi nje kungenzeka ubuthongo obukhulu behlela phezu kuka-Abrahama yebo manje ukulala kusho kufa futhi ngenkathi evula amehlo akhe futhi wabheka ngokukhona isithando somlilo esithunqayo yilapho sonke isoni siyakhona lapho sonke sifanele ukuya khona isithando somlilo esishunqayo zaphuma leso yisihogo lapho wonke wesilisa nosifazane ozelwe esonweni wabunjwa ebubini efika ezweni sikhuluma amanga yilapho impela sifanele ukuya khona kodwa qaphelani khona-ke emva kwalokho nakho kufika kukhanya kuncane okumhlophe nalokhu kukhanya kuncane wahamba phakathi kwalamaqatha omhlatshelo wayenzani unkulunkulu na enza isivumelwano sakhe no-abrahama umfowethu hayi ngemisebenzi manje kodwa ngomusa akukho ongakwenza yena ukhombisa u-israyeli ukuthi wawa wasindisa u-israyeli khona lapho ngomusa ngaphandle kwemisebenzi isivumelwano sika-Abrahama sasingesikho ukuthi Abrahama uma uzokwenza into ethize ngiyokwenza wathi ngikwenzile unkulunkulu uhlose abantu ukuba baphile ngomusa hhayi ngomthetho sithola ukugcina umthetho kakhulu ukuze ukuthi awu bekungaba yiphutha kimi ukubhema bekungaba yiphutha kimi ukuba ngigijigijime kumkami uthando mfowethu hhayi ngoba uma uthanda unkulunkulu wakho ungeke wenze noma yiziphi izinto ezimbi ngoba umthanda kakhulu hhayi ngoba bengingafanele ngikwenze yingoba umthanda kakhulu awufuni ukukwenza okhonzayo oke wahlanjululwa unembeza omningi noma isifiso iqiniso ekoneni lapho yena eke wasandululwa egazini lika Jesu Kristu akasenazo isifiso sokona izinto sezihambile kuye akadingekile ukuba abanye babo bathe ungawulimazi nembeza wami ngani abanye abantu akasenawo nembeza kunomanyoka inezinqulo ngakho siyazi ukuthi ayikho into enjengaleyo akusiwo nembeza empeleni ngomoya wakho umoya ongcwele kaNkulunkulu lakho lapho okhona uthando lwakho ngaye uyamthanda manje qaphelani manje ke basiphala kanjani isivumelwano ezinsukwini zakudala na babulala umhlatshelo manje lokho kukhanya ngokunguNkulunkulu ngomkhombisa lapho ayefanele aye khona emva kokufa kwakhe wayefanele aye esokweni kodwa ngaleya kwalokho kuhamba lokho kukhanya kuncane kumhlophe kuhamba phakathi kwalemhlatshelo manje isitatimente elidala uthi woza lapha mfowethu Parazi manje sizokwenza isivumelwano mfowethu Parazi nami njenge testament elidala manje into yokuqala siyenzayo sihlala phansi lapha bese ngibhala ngizokwenza into ethize leso isivumelwano sami bese ke sibulala umhlatshelo siyawuvula sime phakathi komhlatshelo wena nami futhi siyenza isivumelwano nomunye bese kuthi ke lapho senza lokho sidabula lokho manje sikade sithize sizobuya futhi gcina leyo ngxenye futhi ngizogcina lena manje nakho la sikhona manje lokho ngeke kwaqhatheliseka ngeke niyabo ngoba iphepha nezinhlamvu zisikwa ngalendlela nokusongeka okuncane nezinto kuzofanele kufanelane ngokuphelele impela wathi ngalokho niyakukwazi ukuthi isivumelwano sami siyini Abrahama uAbrahama engomoya wakwazi ngani na ilokho impela uNkulunkulu akwenza wathatha inzalo yakhe yesivumelwano okungukuthi inzalo yangempela yeyiyo ethenjisiwe ngokukholwa kuphuma kuIsaka kuphuma kuKristu uKristu wayesivumelwano sikaNkulunkulu futhi akwenza wamthatha wamenyusela eCalvary njengoba nje uAbrahama enze endedeni yakhe uqobo ezinsukwini ezimbalwa kamuva noma iminyaka embalwa kamuva emva kokuba esezelwe wenzani na wamthatha eCalvary futhi wamdabula wamehlukanisa phakathi amen wamdabula wamehlukanisa phakathi wavusa umzimba wakhe kuseni kwePasika futhi wamhlalisa ngakwesokunene sesihlalo sakhe sobukhosi kodwa umoya owawukuye wawuthumela emuva phansi ebandleni lapho ibandla lapho lesi sivumelwano singeniswa emandleni yaso agcwele lapho isivumelwano siqiniswa noNkulunkulu ibandla abantu ongena kulomzimba lapha ukuba abe ngumlobokazi wakhe kuzoba ngumoya ofanayo ncamashiyo owuphezulu kaKristu wenza izinto ezifanayo inkonzo efanayo amandla afanayo futhi kuyohlangana futhi kube yizwi ngezwi kufane uqinisa isivumelwano manje bukani namhlanje bukani ukuthi sibonane namhlanje futhi sithole ngathini ngesivivane na lizofanele lilolongwe futhi lifakwe ngokuphelele kakhulu konke ukucwecwa nakho konke kuze kuthi lelotshe eliyinhloko lizofanele lingene ngokuphelele nje phakathi yabo itshe eliyinhloko elinqatshiwe lizofanele libuye isivumelwano ukuphila okwakukho uKristu kusebandleni umoya ongcwele uJesu wathi kusesikhashana izwi lingabe lisangibona lokho niyongibone nina ngokuba ngiyisabizwana somuntu ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe nemisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza wewe nikuboni na yini bandla lesivumelwano eliqinisiwe yilowo onomoya ongcwele lokho yithina esifile kuKristu sithatha inzalo kaAbrahama futhi sizidlalifa kanye naye ngokwesithembiso futhi uma ngakaze umemukele umoya ongcwele namanje awukaze ungene esivumelwaneni sikaNkulunkulu omunye wabazalwane bami beBaptist oza kimi esikhathini esike side sedlule phezu umfowethu othize ubhale kwi-voice of healing mayelana nezingelezi ezimbili zehla nezimpaphe ziyemfukumfuku futhi wazizwa zamkhuphulela kuNkulunkulu Baba futhi oh futhi wathi uthini ngalokhu bhili na ngathi manje awumeke kancane angizange ngilubhale lelo datjana angihlanganise lutho nalo wathi ngiyabona ususukile komdala omuhle umbhalo oqavile ngathi khabo mnumzane nginawo ngo wathi bhili uqonde ukungitshela ukuthi ucabanga ukuthi labo bantu bePentecostal unento ehlukile kithina amaBaptistina ngathi khabo banokuningi nje kwalokho onakho okuncane kwakho uyabo ngathi yilokho kuyikho kukhona kuningi nje kwakho lapha esikhathini esingeside sedlule ngangisendla uDokotela Hegwe kungenzeka ukuthi uhlezi lapha kulobo busuku umphathi weBrithani College College lamalotela wangibhalela incwadi futhi uma engangithethisanga wathi ngashayela amamayeli ayishumi nantano esiphephweni sekwa esiphuphuthekisayo ukuzwa incubo kaNkulunkulu futhi ngatholani ngaphandle kwesangoma esiphucukile washo futhi wavele nje wangidwengula ngabe izicucu wathi indoda ekhuluma kubantu okwenzayo wena nesayensi yezenkolo ebole kunazo zonke ngake ngayizwa empilweni yami wathi uthe usathana kaphulukisi wathi manje sinosifazane emphakathini wakithi phandle lapho kuno umoya wedlozi ugqoke iphinifa likhulu unabantu abeza beqathaza imali phakathi lapho bese kuthi-ke uyothatha futhi akhiphe ezinye zezinwele zakhe futhi aqhathule imithambo yabo futhi uyohlanganisa ezinwele negazi futhi ahambe ehlele emfundaleni emva kwakhe akuphose ngale komhlane wakhe uqala ukuhamba eya kubantu uma ephoqelekile ukubaqalaze isifo sibuyela kubantu uma singakwenzi siyalahlwa futhi wathi siyabhekisisa cishe amaphesenti angamashumi amabili alabo bantu bayaphulukiswa bese-ke usukuma ipupiti bese uthi usathane akakwazi ukuphulukisa awu ngiye futhi wayengeke angibize ngomfowethu wathi ngangishumayela ungakazalwa futhi yena wavele wangihala ngempela phezu kwamalahle ngacabanga awu kulungile lokho kulungile ngiyakuthakasela lokho ngakho ngacabanga ngamakhasi angamashumi amabili nambili ngifanele ngimphendule okungenani ikhasi elilodwa kumkhombisa inhlanganyelo yami ngakho ngazitholela incwadi encane ngase ngithi manje ngathi mfowethu ethandekayo kuKristu ngathi imikhonzo yobuKristu kuwe uma umuntu eshumayele isikhathi eside kangako ufanele ukuhlonishwa uma eshumayele evangeli ngisho noma esephutheni ngathi into yokuqala engifuna ukuyisho ngiyakuthethelela ngalokho kushilo manje uJesu wathi abantu beza ukuzombona futhi enze izinto ezifanayo enizibone zenziwa ephuma futhi ebona imicabango yabantu futhi ebatshele ukuthi kwakuyini nokuthi kwakuyoba yini futhi bambiza ngobhelizabhuli umbhuli udevel futhi uJesu wathi ngizonithethelela ngalokho kodwa ngolinye usuku umoya ongcwele uyeza ukuzokwenza futhi ukhuluma ngokumelene nalokho awusoze wathethelelwa khona ngakho khona-ke kulelizwe kanjalo nasezweni elizayo ngathi uma-ke lokhu bekuqinisile pho ishonephi iminyaka yakho engamashumi amahlanu yokushumayela na yabo kukusize ngani na ulahlekile futhi awusoze wasindiswa ngathi kodwa ngiyazi ngokungazi ukuthi ukushilo yabo ngakho ngithi nje ukumncinza kancanyana kumazisa ukuthi sasingekho ebumnyameni ngakho manje-ke wathi ngase ngithi kodwa umqondo wakho ungukuthi engitadisha ngakho mfowethu ngathi okungitholayo ngokuba wena uthi usathane angaphulukisa ngathi uJesu Kristu wathi uma usathane engakhipha usathane khona-ke umbuso wakhe wehlukene kuye uqobo kunjalo uJesu wathi wayengephulukise manje wena wathi angakwazi noJesu wathi wayengeke khona-ke ubani oqinisile na wathi onke amazwi omuntu mawabe amanga futhi awami abe yiqiniso ngathi ngakho-ke manje-ke uJesu uqinisile futhi ngemukela izwi lakhe mfowethu ngathi kodwa noma kungaba njalo ngathi impela ngiyabona lapho ukuphulukisa vela khona ngathi sinabantu ezweni namhlanje babizwa ngabaphulukisi ngokukaNkulunkulu abahamba bezongeza bathi yodumo nginokuphulukisa esandleni sami hwewu uyakuzwa na qhabo awunjalo uyasizwa isandla hhayi ukuphulukisa ujesu kazange athi nikuzwile na wathi nikukholiwe na kunjalo hhayi ukuthi ngakokuzwile yonke le mizwa nazo zonke izinto mfowethu kuyinto ethize eyinganekwane eyenziwe akusile izwi likaNkulunkulu okholwayo kulapho-ke ngokukholwa emsebenzini zinosuqediwe uKristu wafa wakuphulukisa eCalvary wakusindisa lapho ufanele ukwemukele ngokukholwa njengoba kwenza thina sonke kunjalo uyakukholwa awudingi ukuba uhlale lapho futhi ushaye futhi ukhale ubusuku bonke ubungakhala uze ube mpunga bese ulala ealtare futhi ufe uze wemukele lowo mhlatshelo wegazi uNkulunkulu akunika wona ulahlekile ngikhathala ukuthi uzizwa kanjani angihambi ngendlela engizizwa ngayo ngizizwa izikhathi eziningi sengathi ngisemuva le kodwa iBhayibheli lathi ngehlangabezane nezidingakalo zikaNkulunkulu uJesu wehlula udeveli ezwini wathi uma uyindodana kaNkulunkulu yalala matshe ukuba aphenduke abe yisinkwa wathi kulotshiwe akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso wamehlula ngezwi likaNkulunkulu futhi simehlula kanjalo-ke kungezwi likaNkulunkulu isho kanje iNkosi lokho kuqinisile uthi yisangoma okungani uNkulunkulu athi uma ekhona phakathi kwenu ngomoya noma umprofeti lapho ekhuluma bese kuthi-ke akushoyo kufezeke nimuzwe ngoba nginayo yonke le mibhalo isehlisa kanjani ngqo kulolu suku lokugcina na niyabo abaqondi nje niyabo abakwazi nje ukuqonda kwesambulo sikaNkulunkulu ngezwi lakhe bafika abamkholwanga ngenkathi efika abalikholwa ibandla namhlanje lapho lingena ebukhoneni bethu abakukholwa ngoba akuhambisani nesayensi yabo yezenkolo kodwa kuhambisana nezwi uNkulunkulu oqinise izwi lakhe ngezibonakaliso zilandela lokho ngokuqinisekisa uma esho lokho futhi kufezeke uma sishumayele umbhaphathizo kamoya ongcwele nomunye awuthole lokho kufakazisa ukuthi kuqinisile manje aqaphelani futhi udokotela Henry ngenkathi ngikhuluma naye ngathi ngabhala le ncwadi ngathi impela ngike ngaba se-Afrika futhi ngibabone bephulukiswa ngesithixo sodaka ngathi ngike ngaba ngale elaseli Lorraine eFrance futhi ngibona labo bantu benyukela lapho kulokho wesifazane wesifazane othezofile futhi ngibabone bephulukiswa ngani na ngoba bakhona ukuthi basondela kuNkulunkulu ngaleso sithombe yabo futhi uNkulunkulu ubeke ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu ezisekelweni zokukholwa kwakho yingaleso sizathu engawahlukanisanga lamahobhe nezinto niyabo kuphezu kokukholwa kwakho uma ukukholwa nalabo bantu bacabanga ukuthi basondela kuNkulunkulu laba abaseMelika bacabanga ukuthi basondela kuNkulunkulu ngomphulukiso ngokukaNkulunkulu uAfrika ucabanga ukuthi usondela kukho ngenyanga mthakathi yakhe lowo mthakathi enhla lapho emva kwendlu yakho labo bantu bacabanga ukuthi basondela kuNkulunkulu noNkulunkulu uyakuqonda ukukholwa kwabo lokho kuphela kodwa ngathi bayophendula ngakho usuku lokwahlulela ngokufanana lokho kodwa ngathi okungethusile njengenhloko yeluthela ukusekela isayensi yakhe yezenkolo phezu kwesipiliyoni esikundleni sezwe likaNkulunkulu ngacabanga ukuthi ngizomazisa ukuthi sasingesizo izichuse empeleni yabo wayengasesekela kanjani isipiliyoni sakhe phezu kwewo ubengasekela kanjani ukufundisa kwakhe phezu kwesipiliyoni omunye wesifazane wenze into ethize noma enye esikundleni salokho uNkulunkulu akushona uNkulunkulu wathi uSathane akakwazi ukuphulukisana lokho kuyakuxazulula kimi kunjalo niyazi ukuthini wangicela ukuba ngiphume wathi futhi Branham manje saphumela lapho futhi sasenabaningi nje njengalapha okwedina wonke umgomanda wabafundi wawuphakathi wathi manje futhi Branham wathi ngifuna ukukubuza ukuthize wathi bengingakuqondile engikushilo kodwa wathi siyalamba futhi somele uNkulunkulu lapha ngathi lokho kuhle lokho kulungile dokotela futhi wathi nakho esikufunayo futhi uma nonke nifuna ukumbhalela ngakho bhala nje dokotela Hagri ngizama ukucabanga ngalokho Minneapolis Minnesota Bethany College futhi ngakho futhi nje bhala futhi umbuze futhi wathi awu somele uNkulunkulu lapha wathi sifuna uNkulunkulu futhi wathi sifunda ngabapentecostale futhi wathi ucabangani ngawo na manje wawuyibaptist ngathi yabo mnumzane ngangiyilo ngathi ngiyibaptist yepentecostal manje futhi wathi ngathi ngebaptist enesehlakalo sepentecostal niyabo ngathi ipentecost dokotela ayisiyo inhlangano ngeke wahlela ipentecost yisihlakalo niyabo okwemethodist ibaptist ikatolika na wonke umuntu okuyisehlakalo akusikho nje ezansi iassemblies akusiyo yodwa enomoya ongcwele iwanesa akusiyo yodwa enomoya ongcwele iFoursquare yilowo othandayo makeze yilokho-ke uyakuthanda lokho futhi ngathi yileyo ndlela okungayo futhi wathi awu kukhona engifuna ukukubuza khona wathi ngibabonile bekhahlela phezu kwezihlalo futhi bashaya amalambo amawindi futhi bawela kwiphansi lendlu ngathi yabo mnumzane wathi yini leyo na ngathi umoya ongcwele wathi umoya ongcwele na ngathi yabakhipha isitimu sabo sonke ngempempe esikhundleni sokukuhlanganisa ukwenza amasondo agingqike nebo ya bazi nje ukuthi kwenziwa kanjani nebo uma ungake ubathole ukuba bame phansi baye endaweni bese ufaka amanye alawo mandla isitimu emavalvini ukuwenza aphushe inqola futhi abe nezibonakaliso izimanga izimangaliso nomlilo omkhulu emphefumulweni kanjalo uqhubekela phambili bekungenza ukuthize niyabo ngathi kodwa bakukhumisa konke ngempembe futhi yilokho kuphela kukhona kukho ngathi kudle ngokwenele bane futhi bakhombisa ukuthi banesteam noma kanjani futhi ngakho wathi awu ucabanga ukuthi sinani thina amaluthela na ngicabanga onkosi wena ngisize lapha nenkosi yanginika ukuthize isizathu ucishe banezi inkulungwane zama eka lapho ombila nezinto abakulimayo umkomanda wabafundi uma bengakwazi ukukhokha indlela yabo esikoleni khona ke bangasebenza indlela yabo emaplazini ngakho babe nalokhu isivulo sokusanhlamvu esikhulu phakathi phandle lapho ngase ngithi Dr. Hegri ngokunyokotha ngokukhona indoda eyayiyale insimu yayo futhi yayinenhle insimu enhle yombila futhi yayitshale umbila phakathi lapho futhi njalo ekuseni yayihamba iyofuna umbila ekugcineni ngolunye usuku yahamba yabona amacembe amancane amabili noma ubani owake watshala umbila umila kanjalo-ke futhi indoda yathi akabonge uNkulunkulu ngesivuno sami sombila ngathi manje ngabe yayinaso isivuno sombila na wathi khabo ngathi kodwa sekungashiwo ukuthi naso niyabo sekungashiwo yayinaso ngathi lowo kwakuyini maluthela enguqukweni yokuqala ngathi ekugcineni lowo wakhula njalo waze waphuma intshakaza kuwo futhi lokho kwakungama-methodist ama-methodist abuka emuva phansi kini maluthela athi nonke aninalutho siyakholelwa ekungcolisweni nonke nje nikholelwa ekulungisisweni niyabo awukho ngisho nakuyo kodwa lindani into yokuqala niyazi leyo ntshakaza iyimpova yayifanele isebenzise eqabunga futhi ngakho impova yaqathakela eqabungeni futhi yaveza ibandla lepentecostal ngathi luwuhlamvu lwasekuqaleni olufanano lwangena emhlabathini uhlamvu luyaphuma ngathi sinenqwaba yesikhunta esikhwebeni kodwa noma kunjalo kukhona kusahlamvu lapho futhi ngathi lokho kunjalo ngathi ba sinenqwaba yesikhunta kuzo ngizokuvuma lokho kodwa ngathi kwakunguhlamvu lwasekuqaleni lwangena ngase ngithi khona-ke uyazi ukuthi isikhwebu sathini na sathi wena mluthela umdala nawe methodist endala awukho nhlobo kulo kodwa ngathi empeleni ukuphila okufanayo okwakusemacembeni kwenza intshakaza bese kuthi-ke amacembe nentshakaza kwenza isikhwebu ngathi into kuphela ibandla lephentecostal eliyiyo ibandla lemaluthela elithuthukile amen ukuphila okufanayo kodwa kuningi kwakho ileyo indaba kulobu busuku mfowethu ungazami ukubuyela laphansi empandeni futhi kube ngokuphila qhubekela phambili qhubekela phezulu yilokho engakusho kumfowethu oyibhaptist wathi mfowethu Branham u-Abrahama wakholwa inkosi futhi kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga ngathi kunjalo impela wathi mfowethu Branham ngifuna ukukubuza umbuzo wodwa lo mfo wayengudokotela futhi mina isithuse ngakho wathi ngifuna ukukubuza umbuzo wodwa wathi yini umuntu angayenza ngaphandle kokukholwa yilokho kuphela ayengakwenza ngathi kunjalo wathi khona-ke uma sikholwa uNkulunkulu semukele umoya ongcwele lapho sikholwa ngathi qabo lokho ngeke kwahambisana nokufundisa kukapawulu ngathi upawulu wathi kwabasegalathiya bokuqala isishiyagalombili uma engelothi ifundise noma yini enye mayibe ngeqalekisiweyo upawulu wathi kubo izenzo zeshumi lesishiyagalolunye wathi namamukela yini umoya ongcwele selokhu nakholwa na hhayi ngekathi ukholwa kodwa selokhu wakholwa sishilo ukuthi asazi noma ukhona umoya ongcwele wathi pho nabhaphathizwa kanjani na wathi kujohane wathi wabhaphathiza kuphela kukho kuphenduka ethi bafanele bakholwe nguye wafika kungesikho okokuthethelelwa kwezono futhi sebekuzwile lokhu babhaphathiza egameni likajesu kristu nopawulu wabeka izandla zakhe phezu kwabo nomoya ongcwele wehlela phezu kwabo futhi bakhuluma ngezilimi futhi baprofetha wathi kuthiwani ngakho na ngathi buka uma uthi nokukholwa kunkulunkulu futhi angakaze yabo u-abrahama wamkholwa unkulunkulu kwasekuthi-ke unkulunkulu umnika ukusoka njengesibonakaliso noma isiqinisekiso ukuthi waye kwemukela ukukholwa kwakhe ngase ngithi uma engakaze kunike umbhaphathizo kamoya ongcwele kwamanje angakaze kunike isiqinisekiso amen ukuthi uyinzalo ka-abrahama futhi sibekwe kanjani uphawu embusweni kankulunkulu na kwabase-efesu besine amashumi amathathu ukuthi ningamdabukisa umoya ongcwele kankulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu amen onke amabhuloho ashile emva kwakho ningamdabukisi umoya ongcwele kankulunkulu enabekwa uphawu ngaye ndiyinzalo ka-abrahama kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu Wongi kuthanda kanjani lokho uNkulunkulu wenikeza isiqinisekiso sesibonakaliso sokuthi wayemukele ukukholwa kwakhe. Ukuthi ubeyothini ngokuthi uyoqhubeka kanjani nalokhu ukukholwa kwenzalo na wadabula wehlukanisa uKristu maphakathi waphakamisa umzimba wakhe wase ubeka phezulu lapho njengomhlatshelo negazi ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu esinxusela phezu kokuvuma kwethu umpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu onguye zelo lamuhla naphakade futhi umoya wakhe wawuphezu kwakhe usemuva ebandleni enza imisebenzi efanayo ayenza eqhubeka into efanayo ebumba ibandla ngalelo tshela inhloko kubalize kulo ngolungisuku. Haleluya. Wo, ngizizwa ngikholwa uzongibizwa ngomgimbi kongcwele noma kanjani. Ngakho-ke usungavele nje uqale nakho phezulu lapho ngibona leyo ndoda yonke ephelele ihlezi njalo njalo umbusi kahulumeni nombuzi noNkulunkulu phezu kwakho konke. Isiqongo sesakhiwo sihlezi ngaleya kuleso sivimbane lawo amakhulu amaje amandla amakhulu uNkulunkulu omkhulu ehle vele ezulwini ehlezi ezihambela izansi ngqo phakathi kwalama ehlezi lapho futhi ngekathi Luther enokukholwa okungako nje uWesley wayenobuningi nje iPentecost yayinobuningi nje kodwa ubopha lawo matshe ndawonye lapho alingana khona itshe ngetshe. Haleluya. Ngiyakubona ekwenziweni uNkulunkulu eqinisa ngomoya ongcwele kaNkulunkulu uhamba ebandleni futhi wenza imisebenzi efanayo nempilo uJesu ayiphila. Uma kuyisihlahla samapentshisi sizoveza amapentshisi, uma kuyisihlahla samapula sizoveza amapula. Ngikatshela ukuthi ngaphandle libukeka kanjani kukhombisa ukuphila kungaphakathi kuzo. Lokho okuletha isithelo sazo, uthola umvini womagilebhisi ufaka ukuphila kwethanga kuwo uzoveza amathanga. Futhi ushintsha ubuyisele muva ngqo bese uthatha umvini wethanga bese ufaka ukuphila kwamagilebhisi kuwo uyothela amagilebhisi noma ngabe yikuphi ukuphila kuphakathi. Ngikatshela ukuthi unasiphi isiqu imoto Baptist, Presbyterian, Pentecostal noma ngabe kuyini thatha impilo yethanga bese uyifaka emvinini nomagilebhisi uzothela amathanga. Uma leli kuyibandla lePentecostal nokuphila kwethanga lidala kulo likhiphe futhi ube nokugoma kubuye. Amen. Ngiyabona ninezihlahla phezulu lapha ziletha cishe izinhlobo eziyisishiyagalolunye zesithelo esisawolintshi ezihlukene. Ngizibonile ngale Arizona ngolungiso kwakukhona isihlahla samawolintshi sasinolamula nazo zonke izinhlobo zesithelo esisawolintshi ophaphamuzi. Kungaleyo ndlela-ke uJesu wathi mina ngingumvini futhi nina ningamagatsha kunjalo. Futhi uma igatsha lokuqala manje kubulale umvini awulitheli isithelo, yigatsha elithela isithelo. Manje uma lelo gatsha lokuqala livela futhi laveza ibandla lePentekostali babhala incwadi yezenza emva kwalo, uma lelo gatsha like laze laveza elinye liyoba uhlobo olufanayo lwebandla lePentekostali babe nezibonakaliso ezifanayo nezimanga ezifanayo. Manje kodwa wena uthi uthini ngalaba abanye na bafakelwe? Kuthiwani ngamaMethodist na? Kuthiwani ngamaBaptist na? Kuthiwani ngababizwa ngePentecost na? Imivini efakelwe ningasilethi sithelo ngani bazikhiphele lapha futhi bazenze ikoloni singukuthi nokuthi asizokuzihlanganisa ngaluthi nawe. Lokho akusikho kuphila kukaKristu. Wafa kusindisa izitha zakhe ekhipha izingalo wazikhulekela. Isikhohlela silenga ebusweni bakhe futhi wazikhulekela ukuba zisindiswe. Uyebo nibo. Kodwa kuyini na? Yini eyenza lokho? Yini ngabe lokho sebulunilo sithelo lokulamula ofakelwe osithela kuleso sihlahla samawoli njena? Awutheli amawolintshi, uthela ulamula. Futhi yilokho ibandla elikwenzayo, lithela ama-Methodist, lithela ama-Baptist, lithela i-Presbyterian. Kodwa uma lowo mvini ngokwawo uveza igatsha, lithela amawolintshi. Kungokokuqala kuphuma kodwa amabandla ayahluma futhi aphile futhi abe nomusa nokuphila ngoKristu okufakelwe phakathi lapho. Kodwa isihlahla sangempela qobo lwaso ngumoya ongcwele oveza indoda ezelwe ngokusha zanozelwe ngokusha. Amandla okuvuka ephila kubo nebo. Amen. Wakuqinisa wamkhombisa izokwenza ukuthi wayezoyidwe ngula kanjani indodana yakhe eqobo. Wasindisa indodana yakhe ngapha kuGenesisi, Genesisi wamashumi amabili nambili ishumi nane. Sitshela ukuthi wayesindisa indodana yakhe lapho eyikhombisa ayezokwenza isiphambano sayo emhlane wayo. Siyakuthola kusasa busuku lapho yenyukele eCalvary ningakugeji. Manje qaphelani, manje sizothola isinye futhi isitatimende lapha. Ngiyabona nginemizuzu ecishe emithathu. manje esahlukene seshimi lesikhombisa sithole lokhu lokhu kodle bethizane ezikhathi ezintathu waphatha ukuqiniswa kwesivumelwano Genesis 13 isho mina nengekathi ezahlukanisa walalela khona ke wamtshela ngizokwenza ube njengezihlabathi zaso solwandle khona ke Genesis 15 lapha njengezinkanyezi zezulu Genesis 17 ivesi lokuqala wabonakala kuyemva kokuvivinywa okukhulu lapho Sara ayephumile khona uNkulunkulu wayezombulala uSara nansi into enhle lapho engabazile ngenkathi uSara engabaze uNkulunkulu uNkulunkulu wayeyomsusa kodwa akakwazanga ukukwenza ngani na uyingxenye kaAbrahama ingaleso sizathu lapho senza okungalungile uNkulunkulu ubeyosibulala bengingeke neze ngize lapha futhi ngishumayele ivuselelo ngekho omunye umshumayeli obengakwenza ubungeke neze ube nevuselelo ubuyonqunywa kuze kube phakade kodwa angeke akwenze unquma indodana yakhe uqobo uma ikwenza nebo ngokuba umfazi uyingxenye yendoda abasebabili bamunye ngakho wayengeke amlimaze uSara ngaphandle kokulimaza uAbrahama ngakho wadingeka amngenise uSara yileyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo kithi izono zethu beyosuka kithi kudala kodwa sikuKristu amen niyabo ngakho usithethelela izono zethu uSara onke amaphutha akhe futhi emva kokuba uAbrahama esedlule kulokho kuvivinywa okukhulu futhi wabana le ndodana ka-Ishmayeli eyayi ngokoqobo uNkulunkulu wamtshela ukuba alalele uSara kodwa wazala le ndodana emva kwalokho kuvivinywa okukhulu waseke ehlangana naye futhi isahluko seshumi nesikhombisa sikaGenesis simake phansi futhi ukufunde lapho ufika ekhaya anginaso isikhathi sokukushaya kodwa umzuzwana nje wabonakala kuye egameni likaNkulunkulu Somandla Somandla livele egameni lezihebhero lithi El Shaddai Shaddai Shad kusho ibelelo wesifazane Shaddai ungubuningi okubili khona-ke wabonakala kuye nginguNkulunkulu namabele Oyinduduze nje pho ekhehleni ngizoba nayo kanjani lengane inkosi na sengineminyaka ikhulu budala wayenamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ngakho wathi kanjani mina ekhehla nowesifazane wami lapha ongitshela ukuthi ngangizoba nengane ngaye kunamashumi ayisishiyagalolunye nami noma amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye ubengaba njalo futhi mina nginamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye kungenzeka kanjani kodwa nginguye onamabele kokubili ithesemente elisha nelidala ngalinyazwa ngenxa yeziphambeko zenu ngemivimbo yami niphilisiwe onamabele elalibele na elengane etetemayo thatha ingane encane egulayo futhi etetemayo umama uyayiguqula ayibeke esifubeni sakhe incela amandla kamama izincelela ibuyele empilweni manje uma sonke sikhubazwe yisono futhi saphumela ezimfashinini zaseHollywood kungani nje ungenyukeli kuEl Shaddai na bangaki abangathanda ukubona ibandla langempela eligcwaliswe ngomoya ongcwele lapha amandla kaNkulunkulu nje na impela awuzenzani na awu ungu-El Shaddai onamabele uma ufuna insindiso ncika esifubeni sakhe futhi wondle amandla akho komoya ngezwi lakhe nanti ibele lakhe kokubili testamente elisha nelidala hlala phansi nguyena ezolwa namuhla naphakade ubisi olufanayo oluvela ebeleni likamama oyedwa luvela kwelinye khona impela nje kodwa nje yizigaba ezimbili ezehlukene zakho yalinyazwa uma ugula kungani ungebambelele nje ebeleni lakhe lesithembiso ngalinyazwa ngenxa yeziphambeko zenu ngemivimbo yami niphilisiwe yini oyidingayo kulobu buso kona yencika nje esifubeni sakhe futhi enye into neqaphelile na yena uEl kusho onamandla Shaddai owenele umnikezeli wokuphila uSomandla onamandla Abrahama useneminyaka eyikhulu budala umdala futhi buthakathaka kodwa ngingamandla akho okuqina lokho ingane encane lapho incela hayi kuphela kodwa kuyenelisa niyabo ingane ebeleni likanina yenelisekile ingadazuluka isisu sayo sincane sibuhlungu futhi ikhahlela futhi amandla amancane onke awasekho kodwa izolala ngo phezu kwebele likanina omncane kanjalo futhi iyeke ukukhala ihogele ngicele ngicele uqhubeke kuzilunga kungani na ngoba yenelisekile futhi lapho ngingani ikhombisa kuleli bhayibheli ukuthi uthethelela bonke ububi bethu uNkulunkulu uphulukisa zonke izifo zethu mangibambe nje leso sithembiso bese ngithi baba uNkulunkulu ngibuthakathaka ngiyakudinga ngiyazi uyaligcina izwi lakho uNkulunkulu El Shaddai ngiyakukholwa Nkosi ngicwalise ngomoya wakho ngihlanze egazini lakho ngibuyisele emuva Nkosi ungivivinye mangincike esifubeni ngingumntwana wakho ngazalwa nguwe kodwa ngaba buthakathaka kodwa wena ungumnikezeli wamandla ami okuqina wethembisa ukuthi uyokwenza futhi nje ngizobambelela khona lapha Nkosi futhi ngizokweneliseka ukuthi uzongigcwalisa ngomoya wakho ungigeze zini lakho ususe konke ukulahlwa kwami uphulukise umzimba wami futhi ungisindise isithembiso sinje pho ubuqinisekise isithembiso sakhe kuAbraham ngingu El Shaddai awufuthi prenem ngingisifebe ngiyingisidakwa ngingohlile uphuzo ngiyikho konke lokhu ngikhathala ukuthi uyini yenyukela ngqoko El Shaddai uma amandla akho kuqina nawo wonke amathemba engasekho i-Alcoholics Anonymous inhlangano yabahlulwa uphuzo isikudelile udokotela usekudelile akukho ongenzelwa khona ungu-El Shaddai onamandla ncike esifubeni sakhe futhi nje uncele futhi weneliseke uzokufezekisa ungemthande na
I love you why would not I love you because he first loved me and purchased my salvation on Calvary tree. Let's bow our heads now while we sing quietly.
Asikhothamise amakhanda ethu manje sisacula ngokuthula. Uthule ngempela futhi uhloniphe ngokuzithoba. Manje vumela umoya ongcwele akhulume kuwe.
That's it.
Uyazi ukuthi ukumemile na uma utetema ungazi nje ukuthi umi kuphi uthi ngingowe bandla angazi ukuthi uzosonta kuliphi ihlelo ningeze nje kuEl Shaddai manje na sokuyisikhathi eside ngifuna umoya ongcwele mfowethu Branham kodwa kulobu busuku ngiyeza ningazi phakamisa izandla zenu bese nithi ngikhulekele mfowethu Branham ngiyeza uNkulunkulu akubusise ndodana uNkulunkulu akubusise dadewethu uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise mfowethu manje lena akusiyo indaba eyinganekwane leli yiqiniso umoya ongcwele ulapha ngabe uyisoni futhi ufuna uNkulunkulu akusendise kulobu busuku na phakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele ubungeke uphakamise isandla sakho ngaphandle uma akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi Silihamishe manje nisalihamisha ngifuna nijike xawulana nomunye oseduze kwakho bese uthi ngikhulekele mfowethu noma dadwe noma ubani umxawulayo omunye ohleze eduze kwakho uthi ngikhulekele ngokuthula ngempela manje ilokho ke kamlandi nina ma Methodist ma Baptist nonke ndawonye ngikhulekele mfowethu ngikhulekele
salvation on Calvary tree. I
manje khulekani uthe uyokhulekela umfo olandelayo manje emkhulekele Nkosi mangihlangane nalowo wesilisa engixhawulane naye noma lowo wesifazane mangihlangane nabo enkazimulweni Nkosi uma umphefumulo wabo ungalungile ulungise Nkosi owesilisa uhlezi lapha eduze kwami kulobo busuku wesifazane uhlezi lapha wesifazane uyangikhulekela noma wesilisa uyangikhulekela ngisize Nkosi ngisize
Just my salvation on Calvary's tree.
Manje usakhuleka ucela uNkulunkulu uma ugula awubeki ingane isandla sakho phezu komunye ohlezi eduze kwakho futhi ubakhulekele makuthi bona wena unga manje bakhulekele bazobe bekhulekela wena beka isandla sakho phezu komunye nomunye manje manje uvumile ukuthi ubufuna umoya ongcwele ubufuna insindiso manje uma nifuna ukuphulukiswa beka izandla zenu phezu komunye nomunye uJesu wathi lezi zibonakeliso zakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabakholwayo bayakusinda ungebeka izandla zakho phezu komunye nomunye uma uyikholwa uthi Nkosi phulukisa lana osifazane ohlezi eduze kwami phulukisa lendoda bayangikhulekela Nkosi ngifuna bangikhulekele ngakho ngibeka izandla zami phezu kwabo uNkulunkulu uyawuphendula kuleko wakho iloko ke kulekela nani nivuma amaphutha elo omunye komunye futhi nikhulekelane ukuze niphulukiswe ngokuba umkhuleko oqinileyo wolongileyo unamandla kakhulu baphulukise Nkosi Melusi woza lapha futhi uqedele lo mkhuleko ngenkathi nisakhulekelana qhubekani nikhuleka nje ngizocela umelusi ukuba asihole ngomkhuleko uNkulunkulu akubusise